Ngiyabonga mfowethu Brown. Ngiyabonga sibe siloku simile umzuzwana nje sisakhuleka bangaki abangathanda ukukhunjula kulobu busuku emkhulekweni na ubungavele ukwenze kwaziwe njengoba uphakamise isandla sakho na asikhothemise amakhanda ethu manje njengoba sibhekene naye Baba wethu sasezulwini sicela imvume njengoba siza egameni lenkosi uJesu ukusendela esihlalweni sakho somusa
We would by no means want to stand at the throne of judgment.
Besingeke nakancane sifune ukuma esihlalweni sokwahlulela kodwa esihlalweni somusa ngokuba ngokulomusa ngesiyawu sakhe ukuthi siza sikubonga kuqala ukuba siphile futhi sibe lapha kulobu busuku.
Oh how Satan would desire to take us.
Oh Satani ngafisa kanjani ukusisusa masinya esigcaweni khona phakathi kwempi kodwa izingelosi zikanisa ngakulabo abamesabayo futhi sibonga kakhulu ngalokhu. Futhi ngijabula kakhulu ngolwazi oluselusha lokwazi ubuqiniso besithembiso sakhe.
I thank thee tonight for this.
Ngiyakubonga kulobu busuku ngalombuthano wezakhamuzi ezikanye nathi ezingamaKristu zombuso kaNkulunkulu kulenhlanganyelo enkulu lapha emhlabeni esinayo ndawonye ngalendlela yokuhlanganyela ezwini. Sihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu siyakubonga ngalokhu okukhulu kweFull Gospel Businessmen ukufinyelela okubanzi kanye nokuthonya ngevangeli phakathi kosomabhizinisi nakuzo zonke izigaba zokuphila futhi ngalezi zinceku eziyigugu ezigcotshiwe zilapha emsambo kulobu busuku nasezinkundleni. Ukuthi emva kwabo kunophawu lobuKristu eminyakeni yokuphikelela futhi becindezela impi phezulu le lapha kuya emgqeni ongaphambili. Kulunkulu besizokhuleka kulobu busuku ukuthi izingelosi zikaNkulunkulu zizothatha indawo yazo manje phakathi kwethu. Basindise abangasindiswanga, bagcwalise labo ngomoya ongcwele futhi bahlome izikhali zonke zikaNkulunkulu kulabo abangazigqokile, bazifasa futhi bazimboza. Futhi sikhulekela ukuthi uzophulukisa abagulayo nabahluphekileyo kwangathi kungaphakama ukumemeza ukukhazimulayo kungako phezu kwelinkundla yokukhempa Nkosi. Ukuze lowo owahamba ulwandle lwaseGalile angangena echibini kulobu busuku futhi ahlale nathi futhi asebenzane nathi Nkosi ngamunye njengoba sinesidingo. Khuluma kithi ngezwi lakho Nkosi ngokuba ngempela lelo yithemba lethu nokuma kusezweni lakho siyakucela egameni likaJesu amen.
Billy, my son came.
Ngiyabonga uBilly ndithi naye ami ufike kusese eli kancane kimi kulobu busuku.
And he said to me,
futhi wathi kimi ngingathanda ngempela ukukwehlisela ezinkundleni. Wathi ubone izindunguthele eziningi kakhulu futhi besiye ingxenye yenkudlwana yomhlaba sindawonye kodwa wathi Yena enye yezindawo ezinokuthula kakhulu izindawana zokuphumula wake wazibona babayi. Futhi ngathi kulungile. Wathi kodwa ngizolinda kuze kufike kamuva kancane nje. Futhi ngathi yini indaba na? Wathi abanye abazalane nami besimiphandle lapho ekhampasini phandle enkundleni futhi wathi izingwejeje ezimbili ezinkulu ezimpunga ezikhuluphele bezihleze ehlathini futhi wathi uyobe uzijaha kuze kube phakathi kwamabili ukuze uzithole ngakho. Ngathi, oh Paul.
It's a privilege to be here tonight. I have so many things.
Kuyinhlanhla ukuba lapha kulobu busuku nginezinto eziningi engingabonga ngazo. Ngijabule kakhulu ngokuphila nokuba senkonzweni yeNkosi. Impela ngiyabonga ngalokhu kuphawula okuhle kakhulu umfowethu Brown, umfowethu othandekayo asanda kungikhokhela khona imizuzwana nembalwa edlule. Ngizizwa ngimncane impela ukusukuma ngemuva kwe ngeke ngimbize ngalokho ngikwenze lapha emsamo emizuzwana nembalwa edlule. Kodwa ngokuqinisekile bekuyisihloko esikhulu, kodwa angase angakuthandi lokho. Ngakho washo ukuthi ubungeke kwazi ukuhlukanisa amaPentecostal kumaPresbyterian. Abo hayi lapho amaPresbyterian eba yiPentecostal kunjalo lokho. Lokho ngukuthi kubenza bafane bonke. Futhi kungukuthi impela ngamangala ngomlayezo omkhulu engawuzwa kumfoti Brown ngalobo busuku eza ngomgodi wenkosi inceku yayo. Nokuthi yawubusisa kanjani umphefumulo wami, futhi ukwazi ukuthi uNkulunkulu uvusa lolu hlobo lwabantu. Futhi ngiyaqonda ukuthi umngane wami oligugu umfowethu Du Plessis ovele eNingizimu Afrika ulapha futhi usevele okhulumile nani. Futhi ngineqiniso ukuthi bekugcwaliswe ngamavithamini anothile avele embusweni omkhulu kaNkulunkulu. Uletha umlayezo oshukumisayo kanjalo futhi. Manje niyazi bengingaphambi nje kokuba ngingene ngithathe uhambo oluncane cishe lowamayadi ayikhulu ngiphuma futhi ngizungeza. Futhi niyazi lokhu kungenza ngicabange ngokuba nengungquthela mina uqobo ngonyaka ozayo, futhi ngiyikhuphulele lapha. Futhi sibone ukuthi besingakwazi yini ukuqasha lezi zinkundla, futhi wonke umuntu ahlale nje azungeze abe cishe neviki phezulu lapha. Ngikhulekela abagulayo nje, bengenisa abagulayo nabahluphekileyo, lokho bekungaba kuhle kakhulu. Sizokhulekela lokho futhi sibone ukuthi iNkosi izothini ngalokho. Ngithanda ukwenza njengoba nje ingitshela niyazi, bese ke ngizizwela ngikahle ngalokho. Ngineqiniso ukuthi kuzolunga uma mina phakathi kwabazalwane lapha ngithi ukumemezela eminye yemihlangano yami elandelayo ngiqagele lokho bekuzolunga. Ngiyazi angicabanga ukuthi bekuzolimaza noma yini, futhi kusasa sizoba lapha futhi kusasa busuku edilini iNkosi Thanda. Bese kuthi ke ngesonto ntambama sise ngikwazi ukubiza igama lalokho imeda noma imeta noma iholi elikhulu leMetha High School eChicago, lapho engangikhona engqungqutheleni yokugcina. Saba nesikhathi esidla kakhulu kangako. Bese kuthi ke umsombuluko ebusuku ngikholwa ukuthi yiMetha futhi okwe uhlobo lombuthano wezithunywa zenkolo noma iphathi encane yokuvalelisa kamfoti othandekayo uJoseph Boze ebesihlanganyele ndawonye naye isikhathi eside kangako. Kuhle kakhulu ukubona umfowethu Boze nomfowethu Carlson futhi umfowethu Sanmore abaningi lapha kulobu busuku. Ngiyaqalaza futhi ngibone ubuso babo, futhi ngijabule kakhulu ngalokhu. Bese ke ngiye ekhaya ukuqhubekela engqungqutheleni eSouthern Pines eSouth Carolina. Ziyisikhombisa, ziyisishiyagalombili, ziyisishiyagalolunye kanye ziyishumi kuJuni nephepha iThe Midnight Cry. Bese ke ngiqhubeka ngehlela kwenye iPresbyterian umfowethu Bigby. Nguye owabhala lelo daba, udokotela wePresbyterian uhlangana nomprofethi wePentecostal noma okunye ukuphawula okunjalo. Futhi ngizoba naye ezansi eColumbia eSouth Carolina. Bese ngiya ngale eSouthgate iCow Palace, lapho sibe nezingqungquthela eziningi lapho nebusinessmen. Bese ke kusuka lapho ngicabanga ukukhuphukela ngikholwa ukuthi iSanta Monica noma kwenye indawo phezulu lapho phezulu eCalifornia eGrassville. Kuqhubeke kukhuphukele ngikholwa ukuthi yiSpokane. Kusukela lapho ngibuyele ezansi eOregon eSalem eOregon. Bese ke ngiqhubekele ngale British Columbia, futhi ngikhuphukele Anchorage Alaska. Kuhlela umkhandlu webusinessman lapho nje imvuselelo siphelile. Bese ke ngizama ukubuyela ekhaya ngesikhathi ukuze ngithole ubusika phesheya kwezilwandle. ngike ngathi ukulalela futhi ngabheka abazalwane bami bephentekostali njengoba bebikezele imvuselelo eshanelayo ezayo. Uthi sonke siyazi ukuthi imvuselelo esisanda kudlula kuyo isinqamukile, kodwa kufanele kuze okunye futhi okukhazimulayo nokukhulu. Futhi ngakho bengitadisha kanzima ukuthela lezi zindawo empalweni. Ngicabanga ukuthi uma isambulo sethu sifanele sibe ngokompalo, futhi-ke siyazi ukuthi siqinisile. Uma kungumbhalo kuvela enkosini, futhi ngiqala ukukholwa ukuthi lokho kunjalo, ukuthi siyeza isikhathi sokuvuthwa sezithelo zakusihlwa. Ngashumayela ngolunye usuku ngokuthi isihlahla somlobokazi ngokusa kwePhasika ukuthi uKristu wayeyileso sihlahla esasiphelele kanjani. UDavid wasibona wathi simi ngasemifuleni yamanzi, bese kuthi-ke iRoma yasigawula kanjani leso sihlahla nesihlahla esiphelele sithela izithelo eziphelele zikaNkulunkulu, futhi yasilingisa esihlahleni esenziwe ngumuntu, kodwa uNkulunkulu wasivusa ngosuku lwesithathu. Bese-ke nakho kufika isihlahla somlobokazi siphuma siveza izithelo zaso. Kwase kungena isitha futhi sase sisigawula phakathi neminyaka yobumnyama, kodwa ngizobuyisela, isho iNkosi. Ukuthi abaluthela asukuma kanjani, futhi yenza ihlelo nomvini wathenwa, nakho kukhuphuka iMethodist ihleliwe, umvini wathenwa, nakho kukhuphuka ihlelo lePentecostali, umvini wathenwa. Kodwa isithelo sivuthwa esiqongweni sesihlahla lapho kukhanya kwakusehlwa kuphuma, siseduze nomgwaqo, ngakho silindele izinto ezinkulu esikhathini esizayo. Ngisanda kuba nengozi njengoba nazi, futhi yacishe yaqhumisa yakhipha womabili amehlo. Futhi ngibonga kakhulu ukuba lapha kulobu busuku ukuthi ngiyakwazi ukubona. Manje wena ugcina umbhalo, mina noma izindikimba bengingeke ngazi noma ngiyibize ngento ethile ebengikhuluma ngayo indikimba noma cha. Nginokuphawula okumbalwa nemibhalo okubhalwe phansi lapha ukuthi ngizizwele ukuthi mhlawumbe iNkosi ingenze ngikhulume kancanyana ngakho imizuzwana embalwa, futhi ngokuvamile angipheli neze. Awu, ngolunye usuku nganginjalo. Ngiyacabanga mfowethu uSetmani cishe amahora yisithupha noma into ethile njalo, kungithatha isikhathi eside. Uyazi angazi kakhulu kangako, ngakho-ke ngifanele nje ngilinde, futhi ngakho-ke kufanele ngithi ukuthatha isikhathi sami. Angifani nabanye balaba bazalwane abayezazi zesayensi ezenkolo ngempela, futhi ngikuvumele nje ukuba kugingqike kuphume. Kufanele nje ngithe ukukulindawo ukuthi kuphume, futhi ngithe ukuhamba kancane nakho. Niyazi kungithatha isikhathi eside, khona-ke wena isikhathi eside kokuqalisa bese isikhathi eside ukuma, kepha ngizizwela ngigijima. Niyazi kufana nokuthola imoto kanye kuwo wonke lawo magiya uze ukuyise egiyeni eliphezulu, bese-ke kugijima makahle impela. Uyathanda ukukuyeka kugijime kanjalo isikhashana. Ngakho ake ukufundwa kombhalo, asiyifunde ezwini likaNkulunkulu kulobu busuku, kuzaga isahluko seshumi nesishiyagalombili nevesi leshumi kanye nakuIsaya amashumi amathathu nambili ivesi lesibili ukuqala nje. Manje kuzaga isahluko seshumi nesishiyagalombili nevesi leshumi kufundeka kanje:
The name of the Lord is a strong tower.
Igama lenkosi lingumbhoshongo onamandla olungileyo ugijimela kuwo. Futhi encwadini ka-Isaya amashumi amathathu nambili elokuqala kanye nelesibili: Bheka, kuya kuba khona inkosi ebusa ngokulunga, isikhulu zibuse ngokwahlulela. Umuntu uya kuba yindawo yokucashela umoya nesivikelo esivunguvungwini, njengemifula yamanzi endaweni eyomileyo, njengomthunzi wedwala elikhulu ezweni eliyethileyo. Manje kwangathi uNkulunkulu angengeze izibusiso zakhe kufundweni kwaleli zwe eliligugu. Ngikhulekeleni njengoba ngangilalela umfowethu omncane oyikhaladi ezinsukwini ezimbalwa ezidlule eLouisville. Umshumayeli omncane wePentecostali, futhi wayeshumayela ehaya, futhi wayelahlekelwa ngumoya emizuzu embalwa, futhi wayema futhi athi, nonke niyangikhulekela na? Uthi uyothi ashumayele amanye amazwi ambalwa athi othile akangikhulekele wathi futhi awazi ukuthi lokho kusho ukuthini ngaphandle kokuthi ukhuphukele lapha kanye. Ukuza emsamo akufanele nanini kube ukuza uzobonwa noma ukuza ukuze uzwiwe ufanele uze futhi uvele kube nibusha kwegumbi lakho ngomkhuleko. Ungene enhlanganeni yebandla ngaphansi kocobo ukwenza njengoba nje umoya ngcwele uzothi kwenze ukusho njengoba ishilo yena angazi ukuthi uzokwenzani. Sengiqalile ukushumayela kanje futhi ngibone umoya ongcwele uhamba unqamule ialtare futhi ubiza besilisa nabesifazane abaphila ngokuphinga nakho konke futhi ubalethe ialtare futhi babe nokuvuma futhi ngambona eqaqa futhi ephulukisa abantu futhi anazi ukuthi uzokwenzani futhi ngimbonile veza imilayezo esika amaKristu futhi ngezinye izikhathi ubusise amaKristu futhi awazi uvele uye lapho yilokho kuphela futhi uma uhamba nanoma yini uhlobo lokusika futhi womiswe ngaphansi kombono wakho siqu ungase ukhohliswe kakhulu. Ngesinye isikhathi kwakukhona omncane umfundisi ogama lakhe linguJack Moore abaningi benu bayamazi uyilunga lale nhlanganyelo futhi wayenomfana omncane ogama lakhe linguDavid futhi bengihlale ngicabanga ngakho wayecishe ngalezo zinsuku uDavid cishe wayeneminyaka eyisithupha obudala futhi wayezwile uyise eshumayela nabo bonke abashumayela yele ngakho wacabanga ukuthi inkosi yayimbizile ukuba ushumayele ngakho wathi papa ngifuna ukushumayela futhi ubabayi wakhe wathi kulungile David ngesinye salezi zikhathi futhi wayelokhu ethi manje papa ngithembisile ukuthi ngingashumayela ngakho unina wamgqokisa kahle impela wayesemfaka ubothayi omncane namabhulukwe amade ihembe elincane elimhlophe wayebukeka njengomfundisi sasentweni wenyuka wayesehlala esihlaleni ngalobo busuku elungisela ukushumayela ngakho mfowethu Jack wathi niyazi bakwethu wathi uDavid befuna ukushumayela isikhathi eside wathi sizomkhulula nje manje wathi waza David gxuma izansi lapha futhi ushumayela wathi uphuma kuleso sidlalo sengathi uzothungela umhlaba ngomlilo wagcumela phansi lapho ekupheleni komsamo wathi kubheka kwesokudla nakwesokunxele wathi wayebukeka ephelelwe amandla kakhulu wathi ngeke kusebenze wabuyela emuva wahlala phansi. Sengibone izikhathi eziningi bengingacabanga ukuthi kwasebenza ngakho thina abashumayele kufanele sime sibhadazele sidlule kukho noma kanjani ngakho njengoba umfowethu omncane shilo ngikhulekeleni. Ngicabanga ngendaba emva kokufunda le ndikimba ekhazimulayo manje nokufika engxenyeni enkulu yenkonzo ngifuna ukuthatha indikimba kulobu busuku efika emqondweni wami engike ngazama ukuyiphatha ngaphambilini. Ngendaba yokuthi ukuyekela ingcindezi ngicabange ukuthi lokho bekuzofaneleka kakhulu. Kukhona ingcindezi enkulu yonke indawo wonke umuntu ubonakala engaphansi kwengcindezi yini ekwenzayo na yini indaba na konke kuwusuku lwengcindezi. Abantu bashayela emigwaqeni ngamamayela ngamashumi ayisishiyagalolunye ngehora futhi bathola amathikithi emaphoyiseni futhi bagijime behla ngomgwaqo bacishe bathathe ithuba lokulahlekelwa ukuphila kwabo ukuzungeza uthole amanyathelo amahlanu phambi komunye umuntu ubuya endlini yokuphuza ukuze uphuze ihora ngaphambi kokuba baye ekhaya. Ngcindezi kunjalo ngisho lamaKristu kuyawakhathaza ubona amanye awo onke ezicindezelwe ukuze akunweshule futhi ulaka olwanele lonke olwakhele sengathi yazoqhuma. Yini indaba na ukuthile ukungalungile ukungafanele kube njalo ulaka luvele kuSathane. Wonke umuntu ungaphansi kwengcindezi nokho yebo angikholwa ukuthi yileli qembu lapha kodwa yi niyazi lemihlangano iyaqoshwa ngakho izoya kwezinye izindawo yabo ngakho ngizobe ngikhuluma nalelo qembu elingaphansi kwengcindezi kodwa ngicabange ukuthi niyazi lelo hlobo olukhathaza wonke amaqembu ingcindezi uma uSathane eke akwazi ukukufaka ngaphansi kwengcindezi usezokubhaqabula kunjalo ingcindezi eningi kangako.
Doing things wrong.
Abantu benze izinto ezingalungile futhi bazama ukukucashela awu into kuphela lokho kuyenzayo ukwakhela ingcindezi engeziwe kwakhela nje ingcindezi engeziwe. Ngiyazi ukuthi ngcindezi isho ukuthini. Ngacishe ngalahlekelwa impilo yami ngelinye ilanga ngenxa yengcindezi. Ngiyajabula iNkosi inginikeza ukuzijabulisa kokuphuma ngiyodoba ngizingela. Wonke umuntu uyamazi umama wami osanda kudlula emhlabeni ezinyangeni ezimbalwa ezedlule. Ongcwele kaNkulunkulu obusisiwe. Ngiyacabanga noma usuku lukamama ngolunye usuku angizange ngigqoke imbali. Abanye babo bathi yini indaba Bhili, bathi umama wakho akasandi kudlula emhlabeni na. Bathi kungani ungayifakanga imbali emhlophe na? Ngathi angikwazi ukugqoka imbali emhlophe, umama kafile uyaphila. Ya, ngathi uma bengigqoka izimbili khona-ke bengizobeka isikhubekiso endleleni yenu. Uma bengigqoke emhlophe bengingaba ngumzenzisi kimina, ngoba ngikholwa ukuthi uyaphila kafile. UJesu wathi okholwa yimi noma efile wophila, futhi noma ubani ophila akholwe yimi akasoze afa. Ngiyakukholwa lokho, lelo yizwi lakhe.
And so I was going.
Futhi ngakho ngangihamba ukuzijabulisa kwami ukudoba nokuzingela, futhi ngiyajabula ngalokho. Lapho ngifika ekhaya nezingcingo, abantu behlezi phakathi lapho bevela yonke indawo belinde izinyanga, futhi bangaphansi kwengcindezi, futhi bezama ukuthela ukuthi iNkosi bingathanda ukuthi benzeni nokuthi yini ezimpilweni zabo. Futhi sihlala lapho aze uNkulunkulu akhulume phansi evela ezulwini, futhi ukwembula kubo. Lokho kwakhela ingcindezi futhi nabantu. Bese kuthi lapho ngikhathazeka ngiyehla ngingowamanye amaki lapho ukuba ngehle ngidubule okuhlosiwe, futhi bengilokhu ngifuna isibhamu esikhulu iWeather B Magnum, kodwa abanye babangane bami bebeyongithengela sona, zibiza kakhulu, kodwa angikwazanga kubavumela bakwenze. Angizange ngizibone ngivumela umngane wami ukuthi akhokhe imali engako ngesibhamu esikhulu. Lapho ngazi ukuthi izithunywa zenkolo zishumayela ngaphandle kwezicathulo ezinyaweni, ngakho angikwazanga kwenza lokho. Umfowethu athi Wilson unikeze indodana yami isibhamu esikhudlwana lapha esikhathini esithile esedlule, futhi wayengazi ukuthi wayeyinxele, futhi kwakuyibhawoti lesokudla kuso. Omunye umngane wami ophethe indawo weather B wathi ake ngikuthathe lokho ngikuthumele kuweather B, futhi bakubholele yona, futhi ngizokwenzela iweather B Magnum ngazo. Wathi uma ukwenza kukubiza amadola ngamashumi amathathu. Wathi ngingakwenza cishe ngamadola ayishumi nambili. Wathi mangikwenze. Ekugcineni ngingavuma. Wayengumfowethu nje oyi-Methodist esanda kwemukela umoya ongcwele, futhi ngingamtshela kuqhubeka. Wayefuna ukukwenza kabi kakhulu. Ngasehlisela endaweni yoku dubulela, ngabeka igobolondo kuso, futhi ngasukuma ukuze ngidubule. Futhi ngabona umlilo cishe amafiti amahlanu phezu kwekhanda lami, futhi yilokho nje engangikwazi umzuzwana noma imibili. Ngangicabanga ukuthi ngangifile, futhi into eyodwa ekhazimulayo, ngaba nomuzwa onokuthuka kakhulu ukuthi ngiyakholwa uma kwakufanele ngife. Ngicabanga ukuthi ngiyokwesaba, futhi ngakho angikwazanga ukubona ngizwe ngazi lutho, futhi kwaqhumisa izibhamu sahlukana ngokuphelele kakhulu. Kwaze kwathi umbhobho waya emgqeni wamayadi angamashumi amahlanu ngapha, futhi umphini nezinto zahamba amayadi angamashumi amahlanu emva kwami, futhi izinsizo zesibhamu zaxebula amagxolo esihlahleni, futhi kwancibikela esandleni sami okwakusele, futhi ngangingezwa into ethile itshaza sengathi kwazakala njenge ngiphaphame, futhi mina ngizama ukuvula amehlo ami ukuze ngibone ukuthi kwakwenzekeni. Futhi cezu lwalungidubule esiphongweni ngo olunye lwazungeza iso lami ngale ndlela nasezansi ngaleyo ndlela, nelinye kuleli thambo lomhlathi, elinye labhajo gebhezini, lolu lwashaya ngapha kweso, nalolu lwangena ethanjeni, lolu lwadlula lwashaya lwakhipha lelo zinyo lapho. Futhi ngakho nganginesikhathi impela sokubona. Indoda yayinami yayiphuma iyobheka lapho okuhlosiwe kwakushaywe khona, futhi angikwazanga ukumuzwa, futhi angikwazanga ukukhuluma naye. Nami ngangibambe leliso ngesandla sami ngizama ukumkhweba. Ekugcineni wenyukela lapho, futhi umfowethu wode, futhi wayechuchuma kakhulu, akakwazanga ngisho nokudumisa imoto. Ngakho futhi na ekugcineni ngahamba ngaligeza futhi ezinye izincezu bazikhipha ogebhezini lwami ngase ngibuka lezo zincezu ezinkulu zingene iyintshi nengxenye noma amayintshi amabili esihlahleni manje inkampani yase Winchester ifakazela ukuthi isibhamu sabo sizomela amaphawundi angamakhulu angamashumi ayisithupha nesishiyagalolunye umfutho futhi lokho bekungaba amathani amane ngakho-ke niyabo kufanele ukuthi kwaba namathani ayisithupha noma ayisishiyagalombili aqhunyiswa phakathi kweyintshe elilodwa leso lami ukuthi uma lokho bekungaqhumisa isibhamu bekungavele nje kalula kube kuningi kangako kimi okusele phansi lapho ngakho kwakuyinike inkinga na indlela labo abaphula isibhamu bashiye isikhali esiningi enhlokweni kuso esikhundleni sokuthi isibhamu siqhume siye phambili saqhuma sahlehla ngakho lwangena ebusweni bami lasakaza lelo bhawudi elinesisindo esingangephawundi nengxenye uye kwehla kwathi nguwe esibiyelweni senyamazane ed ehlezi emva kwami ku-conversation club futhi lapho ngicabanga ngakho ngacabanga nkulunkulu ngijabule kakhulu ukuba lapha ngiqonde ukuthi usathane wayezama ukungibulala lapho kodwa angeke akwenze kuze kube yilapho nkulunkulu esekulungele ukuba ngize ekhaya khona-ke ngilungele ukuhamba ngaleso sikhathi kukhona abanye abagulayo kufanele bakhulekelwe noma okuthize okufanele kwenziwe bese-ke ngicabanga ngaleyo ngcindezi ngacabanga uyazi lokho kungikhumbuza ukuthile kungahle kube kuhle ukuthi ukukusho nje imizuzwane embalwa kuyakhombisa ukuthi ukube leso sibhamu besiqale siyi-weather b magnum kwasekuqaleni ngabe zenziwa ukuthi simele lowo mfutho kodwa kwakungeyona i-weather b magnum kwakuyi-winchester ephendulelwe ekubeni i-weather b magnum ngakho ayikwazanga kumele umfutho futhi ngacabanga lokho kuyinto eshaqisa kakhulu ngizothola indikimba ngalokho ngelinye ilanga uma siqala nje ukuzenza sengathi singamakristu ngaphandle kokubuyela kuso kanye isisekelo sokuzalwa ngokusha uzoqhuma ndawo ezansi emgwaqeni umfutho unzima kakhulu awukwazi ukuwumela ngaphandle kokuthi wakhele yona futhi awukwazi ukwakhelwa yona aze unkulunkulu akubambe futhi hhayi nje ukukupholisha kodwa ikuqala kusukele ekuqaleni futhi ikulethe kumagnam yangempela umntwana wangempela kankulunkulu wakhiwe ukumela izwi wakhelwe ukumela ingcindezi ingcindezi yosuku abaningi kakhulu bayaqhuma amadoda azama ukuzenza abanye futhi ngakho ayaqhuma ngokushesha noma kamuva unkulunkulu usingenisile kulo mhlaba futhi wasibeka ebandleni nezinto ezehlukene futhi sifanele sibe yilokho esiyikho unkulunkulu ngokwazi kwakhe ngaphambili wabeka ebandleni futhi ngijabule kakhulu ngalokho ingcindezi iyakhela futhi ngokushesha noma kamuva kuzovela kuwe ebusuku obumbalwa ubudlule umelusi wethu wayekade esanda wayengaguli wayekhandlekile nje wayehamba kanzima kakhulu ngaphandle kwazo zonke izingcingo zami bamshayelela ucingo lwakhe kimi ngase ngiphumele esibhedlela bangitshela ininikazi elithile lapho lalizoba nokuhlinzwa kufushaniswa inazi ukuze kukhishwe ingxenye elimele ngokusa kulandelayo futhi mhlasimbe lalizofela etafuleni futhi laliyisoni umelusi akakwazanga ukufika kulo ngakho bona ngalubamba ucingo lwakhe ngaya bathi segumbini 321 ngenyukela isitezi esiphezulu futhi ngangifuna ukuba nomoya omuhle ngoba ngakungaphambi nje kwamahora okuvakasha ngangifuna ukukhuluma nalo lilodwa futhi ngathi ninekazi mhlengikazi ungangitshela ininekazi elinegama elithile na wathi angazi bonke bangaphansi kwangcindezi ngakho ngathi bathi lalise 321 wathi manje kungani ungayi 321 futhi yini buka ngathi ngiyabonga mam ngiyehla 321 futhi ngathi ngabe ininikazi kuthiwa unkosikazi nakilzi ililapha na akekho nalelo gama ngangikuzonde ukubuyela kuleli ninikazi futhi ngakho ngawela ehholo ngase ngithi ngabe ukhona unkosikazi nakilzi lapha na ha akekho negama elingunkosikazi nakles ngakho ngabuyela emuva kwakukhona omunye omhlengikazi phezulu lapho ehholo ngase ngithi kuye ngitshelwe ukuthi ngiye e-321 futhi ninekazi unkosikazi nakles laphana wathi kungenzeka ukuthi bekungu-221 yehlele esitezi ezingezansi ngathi yebo mam ngiyabonga Ngiyacela sithi ezethi phansi futhi kwakukhona udokotela omncane ehlezi phansi lapho futhi akukho ukuphawula ngiqondile kubi kodwa wayecishe abebanzi njengoba wayephakeme futhi ehlezi lapho enye yalezo zinele ezigundwe zaba yisicaba phezulu othi akabe ngangam futhi epitshiza izipopolo ezifakwa endlebeni zakhe emunweni wakhe ngathi sabona wavele wabheka eceleni ngacabanga angifuni ukukhuluma naye kunengcindezi eningi kakhulu lapha ngakho ngehlela kumhlengikazi futhi ngathi nenekazi ngididekile kancane ngathi ngenyukele isitezi esiphezulu ukuze ngithole inenekazi unkosikazi Nekels obekufanele abe ku-321 uyela ukuyohlinzwa kuseni ngenxa yomdlavuza ukuba abe nokuhlinzwa kufushaniswe inazi ukuze kushiywe ingxenye elimele ngathi ngangitshela ukuleso sitezi na umhlengikazi phezulu lapho uthe angase abe ku-322 331 ezansi lapha wathi awu manje-ke hamba ubheke ngathi ngiyabonga ngabuyela lapho ngabo babengazi lutho ngakho ngase ngibuya ngiphuma futhi lapho ngidlula ininikazi yehholo lathi dlula futhi ubuze lo nesi ngalapha ngakho ngaya ngale kuye futhi wathi ngathi sawubona wathi sawubona enomoya omuhle ngempela ezothile futhi ngathi ngicela ngitshele uma kukhona inenekazi kulesi sitezi na ngathi ngididekile kakhulu ngathi ngiye esitezi siphezulu nasesitezi siphansi futhi ngathi inenekazi okuthiwa ngunkosikazi Nekels wathi mzuzwana nje mnumzane wakhumula imaski yakhe encane ayeyigqoke ebusweni bakhe wayekade eyohlinza wagijimela ngale wasethatha incwadi wayibuka wathi oh yebo wathi use-221 futhi ngathi ngiyabonga kakhulu nenekazi wathi wamukelekile ngacabanga awu akadingiswe kunkulunkulu lokho ngokuthi une yena uyaphuthuma ngisho nokho ukungenani unobumnene ngakho ngaphuma ngomnyango futhi ngabuyela emuva futhi nansi emithathu namaphiko onke enqunyiwe futhi ngingazi ukuthi ngihambe ngaphi ngase ngibheka futhi angizange ngibone zimpawu nakho kufika lo dokotela omncane phethe isikhwama sakhe esigacwayo ephethe isipopola sasezindlebeni sakhe ngathi mnumzane ngangitshela ukuthi ukuphi u-221 na wathi ngale ndlela nangaleyo ndlela ngathi ngiyabonga ngolwazi lwakho lokho Right. Oh, wonke umuntu ngaphansi yomcindezi kulungile asikho isikhathi qha mina wonke umuntu ubukeka sengathi uyandawo ndawo aphuthume alinde mhlawumbe wonke ubukeka ukhungethwe yikho futhi odokotela banalo ikhambi kunjalo kodwa ngijabule kakhulu kuloku busuku ukuthi phakathi kwakho konke ngiyazi ukuthi omunye unekhambi lowo ngunkulunkulu unekhambi ukuthi uphuma kanjani ngaphansi kwale ngcindezi ngangikhuluma nodokotela ngakho sekuphele unyaka noma ngaphezulu wathi mfoti Branham wathi uyazi izikhungo zezinhlanya zigcwele ngokweqile wathi odokotela bengqondo bayahlukana futhi banodokotela bengqondo belapha odokotela bengqondo futhi ngathi ohe wathi ngiyazibuza ukuthi liyini ikhambi ngathi nginalo wathi ini ngathi uJesu uyimpendulo uyimpendulo yakho konke futhi wathi ngikholwa ukuthi uqinisile lo nyaka wokuguliswa yimizwa akekho nomzuzu ngani ngokuvame ukuthi siye ngale futhi sivakashele umakhelwane abanye benu bodade ngani ninaso isikhathi sokukhuleka bengicabanga ngoJohn Wesley udade wethu Susanna Wesley wayenabantwana abayishumi nesikhombisa futhi wayengenawo umshini wokuwasha nowokomisa ozihambelayo futhi akavulanga umpompi wathola amanzi ashisayo wawathwala esuka emthonjeni ngebhakede lomsedari elidala kodwa nokho wayengathola amahora amabili noma amathathu insuku zonke ukuze athole labo bafo abancane bazungeze futhi abafundise ibhayibheli futhi lapho kuvela uCharles noJohn abashintsha inkambo yezwe manje niyabosi siyahlanya kakhulu siyandolathize nje futhi singayi ndawo sihlathuzela nje manje etestamenteni elidala lapho umuntu enze into ethile engalungile futhi mhlawumbe ebulele umuntu noma wenze okuthile okungalungile Kona ke lowo muntu wambulala abangane bakhe babeyomzingela lo muntu baze bamthole futhi bambulale naye ngoba iTestament elidala lalingukuthi izinyo ngezinyo leso ngezo kodwa Joshua wakha izindawo ezithiwa indlu yesikhoselo futhi lezi zindawo kukhona enye yazo eRamothi Gileyadi ngicabanga ukuthi kunezindawo ezine ukusuka kwaDani kuya eBesheba futhi kwakuyizindawo zokukhosela lapho uma umuntu enze okubi futhi wayengafuni ukukwenza wayengafika emasangweni omuzi wenye yalezi zikhoselo futhi avume icala lakhe
and tell them that he didn't mean to do this evil and
futhi abatshela ukuthi wayengahlosile ukwenza lobu bubi futhi ke wayengangena kulomuzi futhi aphephe esitheni sakhe uma eqambe amanga futhi abamjahayo bamthole babengamdonsa suke ealtarini ngo uma eqambe amanga kepha uma eneqiniso futhi ubengafuni ukwenza okubi
he could be safe as long as
ngani babekwazi wayengaphepha inqobo nje uma esekulomuzi manje leyo yindawo yokuphepha indawo yokukhosela lapho umbulali noma lowo owayemxosha ukuze yambulale wayephephile kuye
but the man first
wayevikelekile kodwa indoda kuqala kufanele ibe yindoda eyenze ngephutha uma ekwenzile ngamabomu ekuhlelile lalingekho ke ithemba kuloyo muntu wayengenalo ngisho ithuba kodwa uma wayengahlosile ukukwenza manje ngithanda kuma lapha umzuzu nje kunabantu namhlanje futhi bangahle babe ngabanye babo lapha ukuthi wenza okungalungile kodwa uqondile ukukwenza ngahlangana namadoda ayeyosebenzisa igama lenkosi ngeze futhi ngihlangane nabesifazane bemibe phethe usikilide esendleni sabo bebhema nje nabesilisa bethuka futhi benyukele ebukhoneni babo kanjalo futhi bayokubona ukuthi ungumkristu bayothi xola umnumzane bengingaqondile ukusho lokho
burn your hands almost
ngibona besifazane beshisa izandla zabo cishe impela benamahloni bebambele osikilidi emva kwabo indoda ephuzayo izophunyuka izungeze ndawo yabo bona lolo uhlobo okunethemba lalo kodwa kukhona abanye balabo abangahamba benyuke ngo futhi bathuke nje kukhoneni bomkristu ukuzenza ohlakaniphile lowo muntu ungale kwethemba abonishumayela ngokumelene nokuziphatha kubi ubungwele nishumayela ukuthi abesifazane kufanele bagqoke izingubo zokungabi nezimilo lezi zingubo ezindadlana izikhindi abazigqokayo bazigqoka ukuze nje babe nokudelela futhi lapho benza lokho kukho ndawo yabo yokukhosela uma bekukhona bebengeke baze bakufune ngisho ngakho ngokushesha noma kamuva bazobanjwa nakho
but to those who wants a place of a
ngepha kulabo abafuna indawo yokubalekela ukwazi ukunethezeka lapho wenza okungalungile ayikho indlela yokuzizwa unethezekile
when a man breaks God's laws he knows he's guilty
lapho umuntu ephula imithetho kaNkulunkulu uyazi ukuthi unecala futhi uyazi ukuthi izinja zasethogweni isemva kwakho ngo futhi ngokushesha noma kamuva izono zakho zizokuthola
some of you businessmen if you should go out here and
abanye bene ubose amabhizinisi uma kufanele niphumele lapha futhi nikhohlise umuntu ngamabomu uyazi ukuthi wenze okungalungile futhi ngokushesha noma kamuva lokho kuzokufica kunjalo
they believe that oh well it won't hurt but when you start to lay down at night
baya kukhona lokho oh awu ngeke kulimaze kodwa lapho uqala ukulala ebusuku kukhona into ethile phansi kuwe kutshelayo lapho ukhuleka ime phambi kwakho ngo uyazi ukuthi unephutha manje zonke sinezinto esingakwazi ukuhlangabezana nazo kwezinye izikhathi siba nezikweletu esingakwazi ukuhlangabezana nazo kwezinye izikhathi siba nezithembiso esingeke sikwazi ukuhlangabezana nazo futhi nginenqwaba yazo kodwa kunento eyodwa engizizwa ngikahle ngayo ebusuku lapho ngenze konke engingakwenza lapho ngivakashela wonke umuntu ogulayo ebengingakwazi futhi nokho abaningi babo bayocabanga ungumzenzisi akakazeze kimi ingane yami injalo
and I
futhi ngiyazi bazizwa ngaleyo ndlela babophezelekile ukuzizwa ngaleyo ndlela kodwa lapho sengisebenzise iyintshi lami lokugcina lamandla lapho sengenze konke engingakwenza futhi ngikuqa phambi kukababa ebusuku futhi ngithi inkulunkulu kukhona abantu abayikhulu lapha edolobheni kulobu busuku abangibizayo ukuba ngize kubo kodwa angikwazi nje ukuqhubekela phambili uyawazi amandla ami khona-ke ngiyazizwela uma ufanele ukungibiza bese ngibeke ikhanda lami phezu kwalowo mcamelo ukuba ngifele kulowo mcamelo ngalobo busuku ngisesikhoselweni ngenze konke kusemandleni ami ngenkosi yami futhi uma singenza lokho khona-ke unkulunkulu usenzela indlela manje le ndoda iza kule ndawo yokukhosela manje lapho ingena lapho kuqala ifanele ifune ukungena kufanele ilangazelele ukubalekela ulaka oluyicindezelayo kufanele ifune ukukwenza manje angisho lokhu ngokugxeka futhi unkulunkulu uyakwazi lokho kungamamayela isigidi kusuka kukho kodwa ngike ngaba semihlanganweni lapho abashumayeli bebeyoshumayela khona bese ethi abanye benu buyelani ezansi sikhaleni eziphakathini ezihlalo tshelani abangani benu bese nibakhubulela lapha manje ngangihlale ngima nqikanqika kulokho ngiyakholwa uma izwi lingalahli ngecala futhi uma likwenza umoya ongcwele uzohola kunozwelo kakhulu umuntu oza kukristu kufanele eze esongulukile ngenhlonipho phezu kwesisekelo sikamoya ongcwele umlahla ngecala futhi embonisa ukuthi kukhona wafa ukuze emsindise eza eswangulukile phezu kwesisekelo sezwi ekholwa emukele ukristu obambele impilo yakhe manje ngiyakholwa ukuthi indoda ize kukristu nokristu yisikhoselo sethu manje leso yisikhoselo sethestamente elisha ngukristu manje indoda eza kulesi sikhoselo kufanele ifune ukuza futhi ifanele ikhumbule enye into izofanele ihlale lapho ohe angeke ivele igijime kuze kube abayijahayo bayaphumelela bese iphuma futhi ifanele yeneliseke futhi ngikholwa ukuthi uma umuntu nengqondo yakhe kahle engabona ukuthi ukufa kwakugabavula emva kwakhe lesiyoko sikadeveli uya kuso futhi angathola indawo yesikhoselo bese-ke efuna kuphuma futhi kukhona kungalungile ngalowo muntu inqobo nje esesikhoselweni uphephile futhi uma eke phinde aphume uyisisulu sababulali bakhe futhi kukristu sinesikhoselo futhi sivikelekile ukuthi sibe nokuphepha olakeni lukankulunkulu nasolakeni lwesihogo luza phezu kwethu manje le ndawo yokukhosela le ndoda ifanele ifune ukuhlala kuyafana nanamhlanje sifanele sifune ukuhlala ake ngisho lokhu bengingemuva kwepulpiti manje maduze nje kuzoba iminyaka engamashumi amathathu nambili ngaqala kushumayela ngisengumfanyana nje futhi lokhu ngikusho ngokusuka ezinjulweni zenhliziyo yami ngikaze ngibone nakanye ukuthi ngake ngafuni ukusuka kule ndawo ekhazimulayo ngiphephile etendeni likankulunkulu ngijabula othandweni nomusa wakhe njengoba umlobi esho ukuthi ngihlala ohlangothini lukahaleluya ngijabule kakhulu ukuba lapha
No, though the tempter to persuade me off has tried, but I'm safe in God's provision, happy in His loving grace. Oh, it's such a comfortable place to be.
Oh, it's such a comfortable place to be.
Now, when this man,
manje ke kathi le ndoda igijima isitha emva kwayo masinyane sizoyibamba siyihlahlele ibe yizicucu ngenxa yesono eyasenzayo kodwa lapho iphakathi lapho ingadedele ngcindezi iphephile umlindi wesango uzoyibamba ababulali bayo bengakangeni ngokuba ilondekile emboshongweni wokukhosela manje khona-ke uma iphakathi lapho ibingazizwa kanjani iphephile futhi yadedele ngcindezi
They were ready to get me, but I'm all
wewe bebekulungela ukungithola kodwa ngiphephile wonke manje yeka indawo yokuthola isikhaselo indawo yokuphepha ngaphandle ibiyova phakathi lapho ikahle
so God made us a tower of refuge.
Ngakho uNkulunkulu wasenzela umboshongo wesikhoselo manje iBhayibheli lasho ukuthi igama lenkosi lingumboshongo onamandla abalungileyo babalekela kuwo futhi baphephile. Hayi bayozingelwa futhi kodwa baphephile. Oh ngiyakuthanda lokho nje.
God's provided safety place. Amen.
Indawo yokuphepha ehlinzekwe nguNkulunkulu. Amen. Isithi angeke sikubambe ngoba uphephile kuKristu. Njengoba bengihlale ngisho kaningi ngesikhathi isikhathi ngale emazweni aseMpumalanga ngangigibele iGP nomngane ongumfundisi. Futhi sasikhuphuka phezu kwentaba futhi kwakukhona izimvu laphaya nezimbongolo nakho konke ziklabile futhi kwakukhona indoda eyayizibhekile futhi ngathi ungambiza ngani ngani lowo mfo na. Wathi mfothi Branham ungumalusi wezimvu futhi ngathi ngacabanga umalusi wezimvu wayelusa izimvu nje. Wathi qa umalusi wezimvu welusa izimvu izimbuzi izinkomo izimbongolo amakamela noma yini enye futhi ngathi awu bengingakwazi lokho. Wathi kodwa nansi into ethile ngifuna uyazi futhi Branham. Wathi lapho ilanga liqala kushona umalusi wezimvu uyaphuma phakathi kwazo zonke izilwane.
And he hunts until he finds the last sheep. And he brings them into the
Uthi yazingela aze athole imvu yokugcina futhi ayingenise sibayeni futhi uzifaka isibayeni ebusuku kodwa okunye kusala ngaphandle nakuba ekwalusa konke. Kwase kufika umcabango ke kimi, oh uNkulunkulu, mangingabi njengembongolo, ngikumele ngibe yimvu, ukuthi lapho ilangabi lami lifiphala, nelanga lokuphila kwami lishona, ungingenise ngiphephile sibayeni lapho amehlo ami ayivaleka. Angifuni ukusala ngaphandle lapho nje obizwa ngomKristu nje, ngifuna ukuba imvu yangempela, ngifuna bonke badla emadlelweni afanayo njengoba nje iBhayibheli lisho imvula inela kwabalungile nabangalungile, abantu bahlezi ndawonye izicuku zabantu abanye babo banjalo futhi abanye babo abanjalo bonke bawela phezu komoya ofanayo, umoya uzobusisa isicuku esifanayo, nizona imvula izona phezu kukaguluthukela futhi uzovela uqonde futhi ujabule yena kanye imvula ena phezu kukakolo futhi iwenze kodwa baziwa ngezithelo zabo amaKristu athela ukuphila komKristu. Kabelani manje indawo kaNkulunkulu yokuphepha, indawo kaNkulunkulu yokuphepha futhi ngekathi siphakathi lapha kulesi sikhoselo sine ilungelo lamandla kaNkulunkulu okuphulukisa. Uma uNkulunkulu ezathethelela isitha sakhe futhi asingenise esikhoselweni uyomnakekela kakhulu kangakanani ngemva kokuba esemfake lapho na. Niyabo kukhona amandla okuphulukisa ngakho lapho amaKristu egula azikho izidingo zokufuthelana kakhulu ngakho. Kumbula nje ngemivimbo yakhe siphulukisiwe lezo izithembiso wazethembisa ngakho ngeke nje asihlehlise. Indawo yesikhoselo ngokugula kwethu ngezinkathazo zethu phonsani zonke izinkathazo zenu phezu kwakhe ngokuba yena uyanikhathalela. Isikhoselo thembele zini lakhe izithembiso zakhe zonke izithembiso azenza zingezakho unqobo nje uma usembusweni wakhe unqobo nje lapho uza kuye ukuze uthole isikhoselo phela ke unelungelo laso sonke izithembiso asenza.
Christian in here or anywhere else
wonke umKristu phakathi lapha noma ngabe kuphi unelungelo kunoma yini uKristu ayifela futhi lapho ukuKristu unqoba yonke into konke kungokwakho kunjalo impela. Bukani wesifazane waseShunemi ngekathi waye ingane encane yayishonile. Oh sengiyambona lowo mfo omncane amnikwa inkosi ingane ngekathi umprofeti ekhuluma. Futhi umfana omncane cishe oneminyaka eyishumi nambili ubudala waye nobabayi wakhe ngolunye usuku ensimini yokuvuna. Mhlawumbe wabani ukuguliswa yilanga wakhala ikhanda lami wathi efika nje ubaba endlini kwaqhuma isililo nokunye nokunye. Ingane encane yayisifile umfana omncane wayemlalisa empeteni ka-Eliya. Futhi wathi bopha umnyuzi ngikhuphukela emhubeni lapho umprofethi ekhona. Nomyeni wakhe wathi akusikhona ukwethwasa kwenyanga noma isabatha ngeke abe khona. Wathi konke kuzohamba kahle. Ngakho-ke ngenkathi uGehazi embona eza futhi u-Eliya wema emnyango womhume wakhe walunguza wathi nakho kuza lowo mshunemi futhi ukhwele uyashesha kufanele kube khona okungalungile futhi wathi hamba uyombuza. Yena wathi ingabe konke kuhamba kahle ngawe na? Ingabe konke kuhamba kahle ngomyeni wakho na? Ingabe konke kuhamba kahle ngengane na? Wathi konke kuhamba kahle, konke kukahle. Ngani na wayengadedela incindezi, wayeze kummeleli kaNkulunkulu, weze ezwini eliphilayo, izwi lenkosi lafika kubaprofethi. Kwathi lapho esephambi kwale ndoda eyatshela umusa owanele noNkulunkulu ukuba imtshele ukuthi uyakuba nengane, wayephambi kwendoda efanayo eyayinezwi likaNkulunkulu elaliyiqiniso. Haleluya! Ngijabule kakhulu kulobo busuku okuba sebukhoneni bukaNkulunkulu ofanayo owangisindisa empilweni yesono futhi wethembisa ukuthi uyongivusa ngezinsuku zokugcina, uyophulukisa ukugula kwami, uyonginakekela lapho ngangilapha ingcindezi iphelile. Khohlwa ingcindezi. Wenyuka wawela phansi kuka-Eliya futhi wathi konke kuhamba kahle, impela wafika ezulwini, wangena ebukhoneni bukaNkulunkulu, ingcindezi yamuka. Konke kuhamba kahle manje, ingcindezi iphelile ngoba wayesefinyelele kummeleli kaNkulunkulu. Futhi ummeleli kaNkulunkulu emhlabeni namuhla umoya ongcwele, futhi lapho usebukhoneni bakhe umbone ekubusisa, ungayakhela kanjani ingcindezi enjalo yokuzonda umakhelwane wakho na? Ungawakhela kanjani umehluko owehlele enhliziyweni yakho na? Ithi uma babengesuye owephentekostali, uma ubengowe wenesi noma ukuba wayengowe trinesi, ukuba wayengowe assembles, ukuba wayengowe church of God, bengingahlanganyela naye. Ungakwenza kanjani ebukhoneni bukaNkulunkulu samandla na? Ungehlela kanjani umoya ongcwele phezu kwenhlangano yebandla bese wenza umehluko wamahlelo na? Ungakwenza kanjani na? Dedela ingcindezi. Inkathazo, sakhela ingcindezi yethu ngoba sinomqondo wehlelo kakhulu. Wo, iMelika ibolile ngakho ihlelo, idweba uthango, izivumukholo. Yini oyikhathalelayo ngalezo zivumukholo nothango na? Ngena ebukhoneni bukaNkulunkulu, ngena ebukhoneni bukaMoya Ongcwele, dedela ingcindezi ke. Leyo yinto eyodwa enhle engiyithandayo ngale mihlangano yenhlanganyelo ye-businessmen. Ubonakala nje wehlisa ukhololo wakho, udedele ngcindezi, ungabi namahloni ngakho. Ngime nabo emahhotela aphambili kunawo wonke nasezindaweni ezinkulu kunazo zonke, futhi ake umoya ongcwele ufike kwi-Presbyterian, i-Baptist, i-Methodist, bonke baxhawulane futhi badazuluke futhi bamemeze futhi badumise uNkulunkulu. Ngani na badedele ingcindezi? Yilokho kuyinkinga. Banendaba ukuthi noma ubani uzothini, basebukhoneni bukaNkulunkulu bededele ngcindezi. Yeka indawo enhle kakhulu yokukwenza, inqaba yendawo yokugijima, phuma lapha vele usuke, yilokho kuphela, dedela ngcindezi. Kuhle ukwenza lokho. Uma ungenjalo ungahle uqhumise ivalvu ndawona thize, kulungile. Manje sizokhumbula, thembela ezwini lakhe. Manje ngisho uthi ngingamethemba lapho ngigule naye impela. Bukani Maria noma uMatha kwakunguye ngenkathi umne wabo wayefile futhi wathumela kuJesu. Futhi esikudleni sokuza wahamba waphinda wathumela futhi waya phambili. Lokho kukuthi ingcindezi eyakhelwe manje esikhundleni sami. Ngimcelela namuhla futhi waya kude le, ngaphinde ngamcela futhi uqhubekela phambili futhi. Kodwa emva kwesikhashana, emva kokuba esembelile futhi wezwa ukuthi uJesu yeza, waya wangena ebukhoneni bakhe. wawaphansi zinyaweni zakhe hayi ukumthethisa uma usondela esiphiweni sikaNkulunkulu kanjalo awutholi lutho ufanele uze ngenhlonipho nezinhlonipho uma ufika nje ukuba uthi ngizohamba ngikuzame ungakwenzi lokho ngeke uthole lutho uza ngenhlonipho uzinikele ngokugcwele njengomuntu ongena esangweni lesikhoselo yazi ukuthi ngeyakhe ukuphela kwendawo okufanele aye kuyo ufanele uze ukholwa Oh, ngizokwehlela kanjani futhi ngibone ukuthi ngingakwazi yini ukukhuluma ngezilimi ngizokwehla ngibone ukuthi ngingamemeza yini oh mfowethu usungavele uhlale esihlaleni sakho awuzi ukuthela lutho qabo kepha lapho ufika wazi ukuthi ukuphela kwendawo yakho yesikhoselo uma usemhlanganweni futhi ucendezela angizange ngilithole ikhadi lomkhuleko ngibabonile abantu benza lokho ingcindezi yakhela bakugeja ngokuphelele ngibabonile bema emhlanganweni emgqeni omkhuleko benyuke la phakathi lapho futhi bathi awu uma ngibeka oya ulwa nawe ungakwenzi lokho woza nje ngesibindi ngenhlonipho woze ebukhoneni bukaNkulunkulu ngokwazi ukuthi uNkulunkulu wenze isithembiso futhi lokho kuyaxazulula umata wasukuma wathi inkosi ukuba ubulapha hayi kungani ungezanga na kodwa ukuba ubulapha umne wethu ubengeke wafa nakalokho inkosi noma yini oyicela kuNkulunkulu uNkulunkulu uzokunika khona wadetela Nakuba amehlo akhe ayegcwele izinyembezi nakuba umzimba wakhe ubuthakathaka wawukhandlekile kodwa wayekwazi ukusho lokhu ukube ubukhona ngawumne wethu engafanga nakalokhu noma yini oyicela kuNkulunkulu uNkulunkulu uzokunika yona ngiyakuthanda lokho yebo umnumzane futhi wakuthola ayekuzele ngani na wenyukele ebukhoneni bakhe engafuthelene wonke kungani ungezanga ngenkathi sikubiza na salishiya ibandla salishiya ihlelo lethu saphuma ukuba sihambe nawe futhi sasecabanga ukuthi uyoba ngumkhululi sikubonile ukuphulukisa abagulayo nomngane wakho uqobo umyeka afe nami ngithumela kuwe lokho bekungaba inguquko yephentekostali yesimanje qhaqha hhayi umata qha mnumzane wathi inkosi yilokho ayeyikho inkosi yakhe ukuba ubulapha umnewethu ngaye ngafanga nakalokhu noma yini oyicelako uNkulunkulu uNkulunkulu uzokunika yona oh wathi umnewenu uza kuvuka wathi ngiyazi inkosi yena uyakuvuka ngezinsuku zokugcina wathi ngingukuvuka nokuphila okholwa yimi noma efile nokho uyakuphila wayefuna ukubona ukuthi ingakanani ingcindezi ayingayibuyisela kuye kodwa akazange ayithole ya nkosi ngiyakholwa ukuthi wena uyindodana kaNkulunkulu efikile emhlabeni ingcindezi yayisiphelile ngani na wayesesitholile isikhoselo wayeseyitholile indawo yokucasha ngisho namaphakathi kokufa wasithole isikhoselo manje kukhona isikhoselo ngesikhathi sokufa uyakukholwa lokho na ake sibheke ezantsi eGibhithe ngobusuku bephasika ngokukhona ezantsi eGibhithe kulezi zigqila futhi kwaba khona isikhathi lapho uNkulunkulu wakhathala wadinwa indlela abantu ababephatha ngayo abantu bakhe futhi ngakho wenzani na wayedinga ukubuyisana ukuvikela abantu bakhe uhlala enza indlela yokuvikela abantu bakhe uma nje abantu bezokwamukela futhi manje ake sithathe udaba nje ezantsi eGibhithe kusebusuku futhi ngiyaqaphela futhi nakho kufika ubusuku bufika abukaze bube khona ubusuku obunjalo selokhu baba sezantsi lapho wo kwakuwubusuku obubi kabi yonke into yayimnyama so inyanga yayingakhanyi izinkanyezi azizange ziphume wo ubusuku obubi kangaka pho konke kwakuyethile futhi umfana omncane uya efasiteleni futhi ubuka ngaphandle wathi babayi uyabazi umfana omncane ongumgibhithe engangidlala naye ezantsi ngomgwaqo na bheka kunamaphiko amabili amakhulu amnyama lenga phezu kwekhaya lakhe nangumama wakhe emgoqeni uyamemeza ingane yami ifile zibule lami khona ke ubamba ubabayi wakhe futhi uthi babayi awunendaba ngami na awazi ukuthi ngizibulo lakho na ngiyambona lo baba ezothile nje ebamba umfanyane wakhe ngesandla futhi eya ngale eminyango futhi athi ndodana uyalibona lelo gaze kothamu na uyakubona lokho entsikeni yomnyango na uyabo awu baba ikuhlangene ngani lokho nakho na ndodana lezi zithembiso zikaNkulunkulu vele utetele incindezi manje lapho wathi lapho ngibona igazi ngizodlula phezulu kwakho lapho ngibona lelo gazi ngi lezo izithembiso zikaNkulunkulu ngakho lezo zimpiko ngeke zize umfana omncane uye efasiteleni futhi wabheka futhi wathi babayi nangu eza uyise wayematasa nje kokunye okuthile ngelosi yehla ibheke ngasemnyango kodwa ngenkathi ibona igazi yeqa niyabo kungani kunjalo na etetele ngcindezi uNkulunkulu okwethembisa futhi kungesithembiso sikaNkulunkulu uhlala egcina izithembiso sakhe kunjalo ufuna ukusithathela into encane niqaphelile na sisese kuIsrayeli ngenkathi besezantsi eGibhithe babeyizigqila babengagaze balibone izwi lesethembiso ngekho kubo owayekade phezulu lapho babengazi lutho ngalo kuphela lokho ababekuzwile uNkulunkulu wathembisa ukuthi wayezobayisa izwi lesethembiso lapho lalichichima ubisi nezinyosi lokho kwakuyinto enkulu esigejaneni sezigqila ezazishaywa nesi inkwa sabo esikhuntile siphonswa kubo no nokubhaxabula insuku zonke kwakuyinto embi kabi leyo manje lalelani makristu bokani lo mfanekiso lapha manje kwasekuthi lapho bezwe ukuthi kwakukhona izwi lesithembiso lalichichima ubusiness nezinyosi lapho babengahlala khona ekhaya labo uqobo babengeke badingeke babene kwesaba indawo yokukhosela lapho babengatshala khona izingadi zabo babene abantwana babo futhi baphephe khona manjalo ezantsi ehlane kufika umprofeti insika yomlilo imlandela noma yena elandela insika yomlilo futhi baqala uhambo lwabo lokuyazweni lesethembiso lapho besukuma baze bafika eKadeshi Barnea kwenzekani enhla lapho na Joshua ungakukhona oyedwa kanye nabo iqhawe likhulu lithiwa nguJoshua okusho ukuthi uJehova Msindisi wawelela ezweni lesethembiso futhi wabuya nobufakazi manje khumbulani babengazi noma lelozwe lalikhona noma cha bahamba kuphela ngokukholwa baya kulelozwe lesethembiso babengazi ukuthi lalikuphi insika yomlilo yabaholela kulo lo mprofeti hamba ebuka lentsika yomlilo futhi bayilandela baze bafika ezweni lesethembiso noJoshua wawela eJordani wawelela ezweni lesethembiso futhi wabuyisa ubufakazi bokuthi izwe laliyilo impela nje uNkulunkulu ayebathembisa lona futhi abantu banambitha amagilebhisi isixha samagilebhisi esathatha amadada amabili ukuba awathwale kwakungokwesithembiso sikaNkulunkulu impela babenakho izwe lalingaphesheya kweJordani nje ngani impela babengakaze balibone bazi ukuthi kwakungakaze kube namuntu ngaleya kodwa uNkulunkulu wenze isithembiso futhi uNkulunkulu njalo uyasigcina isithembiso sakhe lokho kwakukukhipha amadoda ebugqilini awayise lapho ayengaba nomuzi wakhe khona kwasekulandela elinye iqhawe elikhulu ngolunye isuku igama lakhe kwakunguJesu wafundisa ukuthi kwakukhona ekhaya likaBaba wami kunezindlu eziningi wafundisa ukuthi ngokukhona ukuphila emva kokufa komuntu lapha ukuthi angaphila futhi wafundisa ukuthi kwakukhona ukuvuka kwabafileyo futhi ngelinye ilanga uyofika futhi asilela umhlaba wonke
one day he went down to the Jordan of death crossed over the Jordan
futhi ngelinye usuku wahlela eJordan lokufa wawela eJordan wabuya ngosuku lesithathu elethe ubufakazi bokuthi kukhona ukuvuka kwabafileyo hallelujah
He stood and ate fish and bread.
Wema wadla izinhlanzi lesingwa wayenabo izinsuku ezingabashumi amane ezibonakalise ephila wathi ngiphathe angesiwe umoya ngingumuntu inyama namathambo Waye yini yena na uJoshua wesikhathi sethu owele umfula wokufa futhi wabuye nobufakazi hayi lokho kuphela kodwa washo ukuthi yilowo nalowo okholwa yimi akasoze afa Futhi babeyalwe ukuba benyuke futhi balinde futhi wayezobathumelela isibambiso sensindiso yabo wathi uyazibuza ukuthi isini sibambiso na ngithenga ipulazi lakho ngezinkulungwane ezishumi zamadola ngikunika inkulungwane yodwa ukuthi uyibambe kuyizithembiso sokuthi uzokibambela lona leyo imali yokubambisa wathi ngizokufakazela kini ukuthi nizoba lesibambiso sensindiso yenu kodwa lindani phezulu lapho emzini waseJerusalema nembathiso amandla avela phezulu ngelinyilanga mina ngokwami phansi esonweni ngingena ndawo engingaya kuyo kwenzekani na njengoba kwenza ngalonkathi ngosuku lePentecost uNkulunkulu wathumela wabuyisela umoya ongcwele phezulu kwabafundi abalindile futhi sebenzile bagcwaliswa ngomoya ongcwele futhi bavuka ekufeni kuyini ukufana isono izono inkokhelo yesono ingukufa kuyini ukufana ukungakholwa ongakholwayo uselahliwe kakade abantu abaningi kakhulu namuhla bazibiza ngamaKristu bafuna ukukholwa isivumo kholo sithize sebandla elithize ubatshela izwi likaNkulunkulu bahleka ebusweni bakho leso yisono ngoba alivumelani nesivumo kholo sabo ngeke bazihlanganise ngalutho nalo nawe nje usungenza noma yini enye izwi likaNkulunkulu limile iqiniso Kunjalo futhi lapho bengekathi behle besuka lapho bazi ukuthi babe nobufakazi bokuvuka. Manje namuhla leso yisikho selesinazo buka ukuthi kwenzekani lapho siqonda ukuthi wayengukufa kwethu okubambele. Lapho siqonda ukuthi akukhona kulunga kwethu kodwa ukwakhe futhi lapho simamukela njengomsindisi womuntu seqo phela ke siyayithuneni kanye naye empaphathizweni futhi sifanaye uma ungenjalo awufanele umbelwe. Ngakho lapho ufile kuwo futhi uvume izono zakho futhi uzibize ngesoni futhi ucele umusa futhi umbelwe kanye noKristu empaphathizweni nathi sivuswe kanye naye ekuvukeni. Futhi manje uvusiwe esonweni, hallelujah. Manje ngizizwa nginokukholwa mfowethu. Uvusiwe kwabafileyo ngomfanekiso wokuvuka kwakhe. Sivusiwe ekuphileni kwesono futhi sihlezi naye ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Sigcwaliswe ngomoya ongcwele nobufakazi bokuphila kuphakade ukuthi sesivele sivusiwe kwabafileyo. Imiphefumulo yethu iyaphila kulobu busuku kanye noKristu ngoba isono singaphansi kwethu futhi sivukile lapho okuyisibambiso sokuvuka kwethu. Amen. Wazi kanjani ukuthi usudlulile kufeni wangena ekuphileni na? Ume kuphi na? Ngokuba savuswa esonweni, sembelwa kanye naye empaphathizweni, savuka kanye naye ekuvukeni. Futhi manje imiphefumulo yethu inaye futhi yena unathi. Sizwile ubukhona bakhe, sibona imisebenzi yakhe, siyambona enza izinto ezifanayo azenza ngenkathi lapha emhlabeni, esebenza ngebandla. Ephulukisa abagulayo azi imicabango esezinhliziyweni zabo ukubona okufihlakeleyo amandla ukuvusa abafileyo enza zona impela izinto azenza. Bese ke udedele isitimu mfowethu akukho lutho okumelwe ukhathazeke ngakho sesivele sivukile naye kuKristu Jesu sihlezi ezindaweni zasezulwini manje hayi sizoba sikhona khona manje. Sivuswe kanye naye sihlezi ezindaweni zasezulwini sinesibambiso sensindiso yethu yaphakade we kunjalo. Amen. Dedela isitimu thumela amabhomu atom noma yini ofuna ukuyenza sivuke kanye naye. Amen. Simayelana nani isitimu nani niqophisana ngani nigijima nisuke ehlelweni niyehlelweni na dedela isitimu woze kuKristu thola umoya kaNkulunkulu ngaphakathi kuwe ubheka emuva futhi ubone lapho uvela khona. Bheka ezansi lapho ezweni ubungeke uhambe kulokho futhi cha ngani na uvuswe kanye naye uyisidalo esisha uhlezi ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu dedela isitimu. UJoshua wawela futhi wabuya nobufakazi kubo benzani na bakhonona bangakukholwa futhi linjalo nezwe lezenkolo lomuhla abakholwa ukuthi uJesu Kristu nguye ezalo lomuhla naphakade. Baya kwesaba besaba umoya ongcwele lobo yibo impela ubufakazi bokuvuka kwethu ukuthi sinokuphila kuphakade. Bheka lapha enye into engingahle ngibethele lokhu ngayo u-Eliya no-Elisha babehlezi bewumfanekiso kaKristu futhi ibandla linesabelo esiphindwe kabili imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza imikhulu kunale niyaku ngiya kubaba wami lapho ngiya kubaba wami okukhulu noma okungaphezulu kwakho niyakukwenza. Lapho u-Eliya ebiza u-Elisha lapho uNkulunkulu ekhuluma naye emhumbeni ngephimbo elincane lihashazayo wathatha ingubo yakhe ende wehla futhi wabona lo mprofeti osemncane dabula ensimini ngenkabi wayekwazi ukulima umuqa oqondile ngakho wathatha ingubo yakhe ende wayiphonsa phezu kwakhe kumele ukuthi wayibuyisele muva wapapathizwa niyabo ngomoya owawuku-Eliya wayenesabelo sisodwa wayebizelwe ukuba ngumprofeti phela-ke lapho eyejordani naye futhi wawela ejordani nesabelo sisodwa lapho wayebuya wayenezabelo ezimbili udumo kunkulunkulu. Lapho umoya ongcwele ofika phezu kwethu namuhla ujele ingxenye yodwa lapho siwela ejordani lokufa futhi sibuyele ekuvukeni sinakho kokubili umzimba womoya nomzimba wenyama uswe kanye nathi.
Oh but brother, do you see what I mean? We are already risen. We are up a
ngiyathemba ukuthi anginivali izindlebe. Oh kodwa mfowethu uyakubona engikuchazayo na sesivukile si
Hallelujah.
Hallelujah. Sivuka naye sihlezi manje. Ubukuphi na mangaki amaKristu phakathi lapha na phakamisa isandla sakho njengamaKristu ngabe nibheka emuva nibone lapho enivele khona kuqala na lokho kukhombisa ukuthi wawukade ufile kanye ubungeke uze emhlanganweni ofanana lona ubungeke ube ubungeke uhlale esakhiweni esishisayo kanje ubungeke uyisebenzise imali yakho unqamule izwe ubungaya ebha eshibhile noma ukuthile ngani na wawufile kwakuyimvelo yakho wawuyisoni ngokuzalwa kodwa uKristu wabuya futhi wathi angikunishiya nizintandane ngizoninika isibambiso sakho ngizothumela umoya ongcwele phezu kwenu ohe nakho lapho okhona okuyisibambiso futhi namuhla sizithola sinezwe ngaphansi kwezinyawo zethu abantu bacabanga ukuthi siyahlanya awazi ukuthi yonke into ingeyethu na ungakuthenga kanjani ukuthula ngemali uthenge uthando ngemali na Ilokho izizwe ezizama ukukwenza injabulo ngemali yehlele isitolo semithi futhi ungithelele injabulo ebiza ikoda yabo mnumzane ngingayisebenzisa awukazi ukukwenza ngani na kuyizipho sikaNkulunkulu sivela kuNkulunkulu futhi kumahala kubantwana bakhe abasesikhoselweni sikaKristu kulabo abavuke naye ezindaweni zasezulwini Njengamanje sihlezi naye kuye igama leNkosi linguBhoshongo namandla olungileyo ugijimela kuwo futhi uvikelekile yeke inhlanganyelo kufanele ube kuyo udumo ngePentecostal Baptist yebo umBaptist onesehlakalo sePentecostal ngani na ngingakwazi ngibemukele lobo bufakazi ngiyemukele inkosi yami Ngiyabona lapho engake ngabheka khona eBhayibhelini lapha futhi lasho izinto ezehlukene ngathi oh awu ibandla lithi awu lokho kwakungokolunye usuku hambani niyezweni lonke nishumayele evangeli lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo lokho kungukuhumusha okungalungile nazo zonke lezi ezinye izinto kukhona okungalungile ngakho futhi kungibize ngabanga ongakholwa kukho kodwa ngolunye usuku haleluya ngafa kuleyo nto futhi ngaphile kuye ngombhaphathizo kabayongcwele futhi kulobo busuku ngivuselwe kuye ngiphakanyiswe ngaphezu kokungakholwa ngikholwa lonke izwi lalo ngikholwa ukuthi linjalo ngiyambona esebenza ekufakazisa ngayo impela nje indlela ayeyiyo lapha emhlabeni yokuqala unjalo namhlanje njengoba ethembisile uyoko njalo ngesikhathi sokuhlwa manje sihlezi naye ezindaweni zasezulwini ngedele sitimu asikho isidingo sokudatshulwa nya ngakho konke kusiza ngani ukudatshulwa ngemva kokulandela imiyalelo yakhe na ya abaningi kakhulu ababizwa ngamaKristu namhlanje bagijima besuka ehlelweni beyehlelweni bagijima baphume futhi Thathe iphepha labo athi ngikathele ukuba yiMethodist ngizoba iBaptist ngizothatha amaphepha am ngiwawelisele kumaBaptist amaBaptist akichibela kuiPresbyterian iPresbyterian ikichimela kuloko lokho nokunye amaqembu ePentecostal aye gijima isuka kwelinye eya kwelinye wenzani na yini indaba na kuyakhombisa ukuthi kwakhele isitim awazi ukuthi umi kuphi ubani oqinisile mfowethu Branham na ingabe laba baqinisile noma ingabe laba baqinisile noma ngabe lona uqinisile na uKristu uqinisile ngimemukela kanjani na ozwamazwi ami akholwe ngongithumileyo nokuphila okuphakade futhi ngizomvusa ngosuku lokugcina amen ngoba ini na walikholwa izwi likaNkulunkulu ilokho kuphela Abanye bebeyosenza sikholo ukuthi ufanele umemeze ukuze ukuthole amaMethodist akukholo lokho bathola ukuthi kuninqwaba eyamemeza eyayinesitimbe siningi ngemuva kunjalo yakhele intukuthelo futhi yalwana maluthela Pentecostal ethi ufanele ukukhuluma ngezilimi ukukholwa bakhuluma ngezilimi futhi balwisana bodwa iwanesendala angizukuthi sihlanganisa ngalutho nawe uTrinitarian endala angizukuthi sihlanganisa ngalutho nawe usiba bani omdala anginjalo niyabo usengaphansi kwesitimu awukaze ufike endaweni efanele kwamanje kodwa mfowethu uma ufika kuleyo ndawo ukuthi ufile futhi wavuka naye kuvukeni uyamthanda umfowenu udade wenu akukho hlelo elingephula lowo mgoqo ningamaKristu futhi nimunye kuKristu Jesu noma ngabe uyiPresbyterian iMethodist iBaptist noma ngabe uyini futhi nimbone ehamba phakathi kwethu kulungile amen niyabona ukuthi amahlelo ethu asithole ahlukanelani na isikejane sompedo ahlukanisa inhlanganyelo yethu aphula imigoqo abeka abantu ngaphansi kwengcindezi nayo yonke into uzama ukulwela inhlangano izofa futhi ibhubhe akumele ife isivele ifile yayifile kwasekuqaleni kodwa uKristu ukuKristu uyaphila uma uKristu uyalikholwa izwi lakhe uma uKristu uyazibonakalisa kuwe uma uKristu wedlulile kufeni wangena kuphileni igama leNkosi lingumbhojongo onamandla abalungileyo babalekela kuwo futhi baphephile hayi ihlelo lingumbhojongo onamandla hayi isivumokholo singumbhojongo onamandla kodwa igama leNkosi lingumbhojongo onamandla abalungileyo babalekela kuwo futhi baphephile Tetele sitimu vele uze kuKristu ungezi awu ngizothatha isivumo kholo saleli bandla ngizothatha isivumo kholo salelo bandla thatha amandla kaNkulunkulu thatha igama likaJesu Kristu khuleka kulo papathizwa kulo khulekela abagulayo kulo ukhipha amadimoni kulo ngegama lami bayokhipha amadimoni phila kulo memeza kulo hamba kulo yifa kulo amen Gonke enikwenzayo ngezwi nangesenzo kwenzeni konke egameni likaJesu Kristu nidumisa ubaba amen yilokho kuphela igama leNkosi lingumbhojongo namandla abalungileyo ababalekela kulo futhi baphephile manje ungeke weza kulo usho isivumo kholo esithile noma into ethile efanana leyo ufanele ufe futhi uze kulo ufanele uhambe ungene kulo futhi ufe kuwe uqobo futhi uvuke kabusha Koneke lonke izwi likaNkulunkulu liba ngokoqobo. Ungacabanga ukuthi indoda inompaphathizo kamoya ongcwele owabhala iBhayibheli bese ithi izinsuku zezimangaliso sekwedlule. Ungayicabanga indoda akulendaba ukuthi ijule kangakanani eseyenzeni yezenkolo noma yini okunye. Iphikelo nempela izwi leBhayibheli umoya ongcwele aliloba futhi bathi umoya ongcwele ukuyona. Ngamcabanga wesifazane ezelula ngepheya la lezizi khindi ehla enyuka emigwaqeni ngekathi iBhayibheli likulahla na ngicabanga abantu benza abantu namhlanje bephila ngendlela abenze ngayo bese ke bethi banomoya ongcwele na ngani zona impela izithelo enizithelayo bantu zifakazela ukuthi aninawo ushayikhwele ongazi lutho ngalo lapho ufile lapho uphila uyaphila nezinto ezindala ziyadlula futhi lonke izwi likaNkulunkulu ligcizelelwe ngoamen akunendaba ukuthi izivumo kholo zakho noma ihlelo lithini iBhayibheli liyakusho phezu kwaleli twala ngiyakulakha ibandla lami namasango esihoko angeke alehlule kwasho Jesu we amen ngicabanga ukuthi ngiyathukuthela nginjalo ngivele ngibhadle niyabo uthando lingukuqondiswa uthando lingukuqondisa kwaphezulu wo isethembiso ngani na kungani begijima besuka kwenye indawo beya kwenye na kungani bejoyina lokho futhi bagijimele kulena ngapha lenhlangano noma leyo na bavele bokhele isitimu yini indaba na abagaze beze esikhoselweni esifanele okwamanje ukukhona ukuthula uthando injabulo ngibekezela ubumnene ukukhuthazela ukukholwa kumoya ongcwele embusweni kaNkulunkulu lezi ezinye izinto seyadlula igama leNkosi lingumbhojongo onamandla sifinyelela kulo futhi siyalikholwa futhi siphephile etendeni likaNkulunkulu futhi lapho wenza lokho yazike ukuthi usudlulile kufeni wangena kuphileni ubheke emuva futhi ubone lapho wake wangakholwa khona uNkulunkulu ukuthi manje uyamkholwa uyabona lapho wake waqophisana khona ngesivumo kholo futhi manje useBhayibhelini ngesinye isikhathi omunye wakutshela ukuthi yayingekho into okuthiwa ukukhuluma ngezilimi Yengekho into enjengalena neBhayibheli likufundisi lokhu futhi nalifunda futhi nakho kwakukhona eBhayibhelini futhi wena uthi kodwa melusi uthi noma ihlelo lami lithi lokho kwakungokolunye usuku awu usafile sonweni vuka ngaphezulu lokho ngokungakholwa wena uthi kodwa ngiphila ngokungcwele akukho umuntu phakathi lapha ngekho owePentecostali eMelika ongaphila ngcwele njengalabo abahedeni baseAfrica Qaba mnumzane kuthiwani ngabaka Muhammad na uthiwani ngobungcwele babona zama ukuhlala nabo kanye zama ukuqhathanisa kulunga kwakho isizwana isisodwa lapho uma intombazane encane ingashadi kuze kube isikhathi esithile ihlala ubuntombi bayo kuthola ukuthi kungani ingashadanga uma itholakala ingcolisiwe ifanele isho indoda kwenzile futhi bona bobabili babulawe ndawonye ungaba ukubulala kuningi esizweni uma lokho bekungaba njalo bekungeke yini ngapha khona zama ukuqhathanisa nalokho wo kodwa namuhla singatshela abantu ukuthi baphile futhi bakhukhumala futhi baqhume futhi bagijibele kwenye into ethile futhi bathi ngifuna ukukuzwa awu uhlezi umthethisa lokho kungikhumbuza ngomikhaya ngenkathi ema phambi kuka Eliya noma phambi kuka Ahabi wema lapho ngokuba wamukela izwi lika Eliya wakhathanisa umbono wakhe nalokho umprofeti ayekushilo phambi kwakhe nezwi lika Nkulunkulu futhi uma sithola umbono futhi ungaqhathaniseki nezwi lika Nkulunkulu khona ke uyeke hlala nezwi yebo mnumzane Manje uIsaya wamchaza ngenkathi embona wathi manje ngenkathi bembona kulenhlanganyelo bambona nomkhoshongo namandla ukuhlala kuwo kanye nokukholwa kuwo uyisikhoselo kodwa ngenkathi uIsaya embona lapha esahlukweni samashumi amathathu nambili wathi uyidwala ezweni eliyethileyo lokho kufanele kube yilelizwe izwe eliyethile lidangele o wena uthi he leli izwe lenjabulo nokwethaba ngiyazi ukuthi kunjalo njengoba nje ngishuma lile ngiyakholwa ngesonto ledlule ngokuthi indlela yomprofeti yeqiniso ngentathu uAmos ekhuphuka futhi ebuka ngale kulelo dolobha lowo mshumayeli wasemaphandleni omdalo nempandla ubuhanqa bulenga ngapha nangapha amehlo akhe efifiyela akazange abukeke njengomunye walaba bavakashi besimanje beze eHollywood bebuka ubukhazikhazi lezinto amehlo akhe ayefifiyela wabheka phansi lapho futhi wathi yena kanye uNkulunkulu enithi nithembele kuye uzonibhubhisa Uma ebengeza eMelika kulobu busuku bengasho into efanayo yena impela uNkulunkulu enithi niyamkhonza uzoba imbubhiso yenu futhi wakwenza washumayela kuphela cishe eminyaka eyishumi nantathu kodwa waphila ukuze yabone izwi lakhe ligcwaliseka wayeyindoda engesabi ngezwi likaNkulunkulu wena uthi wakwazi kanjani uAmos lokhona ngoba wayekwazi ukuxilonga lolo daba njengoba nje udokotela exilonga udaba lapho udokotela ethatha cha udaba futhi elubheka futhi ebona izimpawu kulo umdlavuza futhi usuthuthuke kakhulu uthi kungukufa awekho amathemba ngokwazi kwakhe awekho amathemba ngaleso siguli ngoba sesiyahambe kakhulu kodwa lapho owangempela umprofeti weqiniso kaNkulunkulu ebuka phansi futhi ebona isono sesizwe ebona abesifazane bethu bephungula izinwele zabo futhi begqoka izingubo ezingcolile futhi abona abantu belesimo sokumesa uNkulunkulu futhi beboshelwe esi umweni kholo nezinto ezinjalo bedukisa abantu abaholi abayizimpumputhe bezimpumputhe becilonga udaba ngezwi likaNkulunkulu akukho lutho olungenzeka ngaphandle kokubhujiswa konke osekusele umdlavuza odlile ukubola kwaze kwayofika eminyombweni phakathi kwawo wonke amahlelo kwenziwe akukho kungenziwa ngaphandle kokukhala ngokumelene nento engalungile amen kusho ukuthi makube njalo futhi kunjalo
All right.
Kulungile idwala elikhulu ezweni eliyethileyo umpheme ngesikhathi sesiphepho. Wo ngijabule kakhulu lapho embona njengedwala elikhulu ezweni eliyethile. Wo ngiyakhumbula lapha esikhathini esingeside sedlule ngangifunda incwadi ngokhozi uhlobo luthile lokhozi ngicabanga ukuthi luse ngale emazweni yasempumalanga futhi ngashumayela lapha esikhathini esithile sedlule ngokuthi njengokhozi luhlakaza isidleke salo ngangifunda ngezinkozi futhi ngathola ukuthi kunezinhlobo ezingamashumi amane ezehlukene zezinkozi kodwa lolu khozi oluthile ibhayibheli lithi njengokhozi luvuselela ubusha balo luvuselela amandla alo siyakukhuphuka njengezinkozi kanjalo njalo futhi lelo khozi oluthize lapho luqala ukuguga luyazi ukuthi luzofa maduze impela kukhona uqweqwe olufika phezu kwekhanda lalo lunempandla niyazi futhi ingakho uNkulunkulu azifanise nokhozi ufanisa abantwana bakhe nezinkozi futhi ngenxa yokuthi zeyezenyoni ezindi zela phezulu kunazo zonke zingakhuphukela phezulu kune noma yipi enyenyoni ekhona isolalo libukhali kakhulu bekungeke kulusize ka utho ukukhuphukela lapho ngaphandle kokuthi lubone okwakwenzeka ezansi lapha lubone kude wafanisa umprofeti wakhe nezinkozi ongantweza akhuphuke kanje futhi abuke le kude futhi yabone izinto ziza uyabuya uya ehle futhi yatshela abantu ukuthi yini elungiselela ukwenzeka ukhozi futhi lelo khozi ludala lapho luqala ukuguga luthola futhi lukhuphukela phezulu lemfantwini wamadwala futhi luthola idwala elithile lukhuphukela lapho seluyaguga kakhulu lasekwazi ukuhamba hamba lolu qwaqwa luyalubulala phezulu kwekhanda lalo futhi luthatha ikhanda lalo futhi luqala ukushaya kulelo dwala lulishaye etsheni luze lukhiphe uqwaqwa ekhanda wo kuluzisa ubuhlungu uyalubona phezulu lapho lubhakuza ngapha nangapha luzoqhumela emuva ngalubuka ngezingi laze luzophinde lushaye ikhanda lalo luzama ukwenzani na lushaye lukhiphe lelo qweqwe futhi luzogopha negazi lizogeleza yonke indawo kulo luze lushaye lukhiphe lelo qweqwe futhi umali ungakwazi ukulushaya lukhiphe luyafa kodwa umali lushaye lukhipha luzoqala ukujokoza nokuklabalaza ngaluzwa emamayeleni ukuklabalaza nje ngani luyazi ukuthi lukhiphe lonke uqweqwe kulo luyazi ukuthi ubusha balo buzovuselelwa ngenxa yokuthi lulukhiphile uqweqwe lokho kuyamangalisa ngiyakuthakasela lokho ngokhozi kodwa mfowethu ngiyalazi idwala amen ngiyalazi idwala ukuthi isoni esiyethile singashaya esalo hayi ikhanda laso lapho kodwa sizishaye ngomkhuleko ukuze kuxebuke lonke uqweqwe lwezwe kuso konke kungakholwa amaketango aqashuliwe futhi lowo muntu ongazishaya emkhulekweni lapho aze aqashuke onke amaketango esona kuye ngiyazi ukuthi izifebe zingashaya kuphi zize zibe amaninikazi ngiyazi lapho izidakwa nabagembuli bengashaya khona baze babe ngabangcwele bakankulunkulu amadoda kankulunkulu ngiyalazi idwala lelo dwala linguKristu Jesu isikhoselo sethu futhi lapho nje utshela lonke izwe lishaywe lasusa kuwe uvuselela ubusha bakho uvuselela ini na uri yazi ungaqala ukudumisa uNkulunkulu ngoba ukuphila okuphakade kuqinisekile ngoba wakwethembisa hlala nje lapho ukuze kudlule konke okwezwe kodwa inqobo nje uma olunye uqweqwe lwezwe lusanamathele kungcono kungcono uqhubeke ushaya ngoba ukuphila okuphakade akukabi lapho lapho uthi awu ngikholwa ukuthi indlenye yezwi likaNkulunkulu ilungile ah usenalo uqweqwe lapho yebo mnumzane ngenkathi abesifazane nebesaphungula izinwele zabo futhi begqoka izikhindi uqweqwe oluningi lapho aha umunye wangethethisa ngalokho ngolunye usuku bathi mfowethu Branham abantu bayakuhlonipha ngokuba umprofethi ngathi angiyena umprofethi wathi kodwa bathi uyilokho kungani ungabafundisa abantu ukuthi bangayithela kanjani iho uzothela kanjani izipho zomprofethi nokuthi uzithela kanjani lezo zinto lapho na yeka kubatshela labo besifazane lawo madoda ngezivumo kholo zawo nangabesifazane indlela abagqoka ngayo ngathi uma bengakwazi ukufunda OABC babo bazobafundisa kanjani ngwaqana abanakho ukuziphatha okujwelekile kokuhlanza nokwenza kanjalo nokuba njengamaKristu uzobafundisa kanjani emhlabeni ubanike imfundo yasesikoleni esiphakeme lapho bengakaphumi inkulisa nokho futhi bengafisi ukuphuma angiqondile ukuthi kuthela noma ukuba mubi kodwa leli iqiniso amen hew ngizizwa ngikholwa kale lapho umoya ongcwele ufika uzokwenza isidalwa esehlukile ngawe ngenkathi lonke izwe selishayiwe lakhishwa kuwe nabaketango nakho konke ukungakholwa kwashaywa kwakhishwa uyakholwa nguJesu Kristu onguye izolo namuhla naphakade uyakholelwa emandleni kaNkulunkulu uyakholelwa ovukweni uyakholelwa empaphathizweni kamoya ongcwele uyakholwa kuzo zonke lezi ziphiwo zokomboya futhi uzibone zisebenza ngani na nafa naye futhi nambelwa naye futhi navuka naye nakho ke khona ke isitimu siyahamba wo mfowethu umshumayeli uyangeka ashumayele izwi elilodwa elikulahlayo qhabo mnumzane ngoba ungathi amen kunoma yini ayishoyo niyabo ngoba ushayiwe onke amaketanga amadala akhishwa ilokho kuphela awuthembi isivumo kholo wethembele kuKristu yabo mnumzane ya lapho uqweqwe oludala lushayiwa lukhishwa kholeke ulungile ulungiselela ukuba ube nobusha obusha ngalezo sikhathi noma impilo evuselelwe unokuphila kuphakade izowi ukuphila kukaNkulunkulu uqobo kuhlezi kuwe khona ke uyaphila awufile khona ke izifisono kulengazelela kwakho kusezintweni zaphezulu hayi ezifashinini nezinkanuko zalelizwe ukugijima ngapha nangapha emidansweni nokuya emibukisweni yezithombe futhi ningileni ubantu bePentecostal nihlale ekhaya ebusuku futhi nibuke amatelevision nezinto ezinjalo futhi ligeje imihlangano yenu yomkhuleko ingoba amakholeji enu ezenkolo phandle lapha aphendule lele abanye abashumayeli baka Elvis abasazitabani esikundleni zamadoda kaNkuluNkulu abayokuma futhi anitshele iqiniso kunjalo impela abazama ukukwenza uyazi ukuthi hlobo lunilwe sivuno esisivunayo na sivuna isivuno sehlelo ngoba sahlwanyela imbewu yehlelo lelo kuphela uhlobo lwembewu olungavela imbewu yehlelo ingoba yilokho esikuhlwanyelayo uzama ukufaka abantu kulokhu futhi ufake abantu kulokho benifanele niyise abantu kuKristu futhi nikhohlwe izinto zenu zehlelo noma mehluko babuyisele kuphileni okungcwele ngoNkulunkulu ongcwele ngomoya ongcwele futhi nibone amandla kaNkulunkulu ehamba njengoba enza ngesinye isikhathi amen sizibiza ngamaKristu futhi siphike izwi isimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika bese ke uthi awu esikuthi ngayo namuhla kumangalisi sinengcindezi yakhele ngabe iMethodist iqinisile na intombazane iza kimi kungekudala yathi mfoti Branham uyakholwa ukuthi yakulungile ukuthi intombazane kamoya ongcwele iqoke izigedi ezisaphi tikuthi na ngathi yini isigedi ezisaphi tikuthi na futhi yathi awu ngokuthi nokuthi izigedi zangaphansi umbukiso wokwangaphansi ngathi yini emhlabeni intombazane kamoya ongcwele engathanda ukuyikhombisela ipitikoti layo na ihlaza ihlaza ngani yini indabanga yini indabanga bafowethu namuhle na yini indabanga kushumayela namuhle na bayesaba ukukwenza ngoba yithikithi lokudla besaba ukuthi uzoxoshwa ngani ba bengeke badingeke kuba bangixoshe ngaphuma empeleni futhi ngangingeke ngizihlanganise phakathi kwabangakholwayo uJesu wathi ningakwenzi lokho ningazibopheli ejokeni nabangakholwayo kodwa yaphumani phakathi kwabo nahlukane nabo usho uNkulunkulu futhi ngizonemukela akumangalisi ukuthi izinto zingeke zenzeke akumangalisi sizama ukwakha ivuselelo yephelokostiyali akumangalisi ukuthi sehlulekile ukwenza izinto esizenzayo ngani mfowethu sihlwanyela imbewu engalungile sihlwanyela lokho izinhlangano zethu ezikukholwayo wayo lokho izivumo kholo zethu ezisifundisa khona uBilly Graham anganqamula izwe izikhathi eziyinkulunkwane kanye noOral Roberts kanye noJack Schuller nabo bonke abanye kusaze kwasiza ngalutho size sibuyele kuNkulunkulu sibuyele kwi futhi uhulumeni angazakha kanjani emhlabeni na wena uthi nguhulumeni uyazi ukuthi yini indaba nguhulumeni na ingoba siyakhetha ngokwethu ngabantu lapho imbangela inkinga ikhona ikhetha uhlobo lukahulumeni esinalo ngoba lokho kungene enhliziyweni yethu ngo yilokho esizama ukukwenza abantu bafune into ethile njalo bayayivotela hambani niye esantweni ngangiseceleni esikhathini esingeside sedlule lapho mfowethu omncane wayeseshumayele cishe izinyanga ezisithupha futhi abaphatheli bebhodi lamadikoni bambiza futhi bathi kuzofanele kuyeke lokho ngeke sikubekezelele okunjalo wathi ngiyeke ini
that message that you're preaching.
Bathi lo mlayezo ushumayelayo. Wathi umlayezo na ngishumayela iBhayibheli. Bathi sikholelwa okunjalo. Awu iBhayibheli. Uyazi ukuthi benzani na? Bathi siyomphonsela ngaphandle. Wathi anidingeki sengivele ngiphumile. Kunjalo impela. Yini ndaba abantu na ithikiti lokudla nje ngingancamela wena ukuthi awu awukwazi wena besaba ukuthi abantu uma ungenalo ikhadi ngamcabanga uAmose enekhadi ngalolo suku ngekathi ehla lapho ukuzoshumayela kubantu na wathi nali ikhadi lami lenhlanganyelo ngibambisene nabo bonke abafarisi labasadusi babemzonde kunjalo bebeyokwenza namhlanje uma ebengama namhlanje bezomanqoka kulelizwi into efanayo futhi yasale ku bela kusukela eKatolikeni kuthi nguku maphelokostiyali ubeyokwenza into efanayo ngokuqinisekile ubeyokwenza ubengeke abeno kubambisana ubengeke adingeke ukuthi aphathe ikhadi lenhlanganyelo kodwa wayeno isho kanje inkosi yilokho abantu ababengakufuni Ngicabanga ukuthi ubengahamba emigwaqeni namuhla futhi yabona abantu ucabanga ukuthi umphefumulo wakhe olungileyo ubungama uthule na akunjalo impela cha ileyo indaba incindezi yethu iyakheleka ileyo indaba ngesizwe sethu namuhla ileyo indaba ngomhlaba wethu namuhla esikhathini esedlule ngangibuka ngekathi ngise Africa ngase mhlambeni lapho imvu encane yayidukile mhlambeni nomfo omncane wethuka kakhulu khona manje ngicabanga yini indaba ngaye na yini indaba ngaye na futhi kwenzeka ngaqaphela ukuthi kwakukhona ibhubesi elikhuphukayo wayengaliboni ibhubesi kanjalo wayengalizwa ngephunga ibhubesi kodwa kwakukhona nje into eyithile eyayimtshela ngengozi waba nokwethuka wayekhala wayeqhubeka wayengazi ukuthi aye ngakuphi ileyo indaba yini eyakhela ingcindezi wesaba amabhomu e-atom umhlaba wonke bayesaba ukuthi kukhona kuzokwenzeka bayazi ukuthi kukhona kuzokwenzeka ngani impela kuzokwenzeka kodwa kwenza muphi umehluko na amen uhambo lusheshayo luye inkazimulweni ngani sesivele sifile sibuswe naye ezindaweni zasezulwini kuyisifiso sethu ukuyohlangana naye umfundisi wangibizela phakathi esikhathini esingeside sedlule wayesethi 40 PM uyabethusa abantu ukhuluma ngokuza kukajesu mhlawumbe nganoma yisiphi isikhathi kanjalo wathi wenza abantu bathuke kakhulu ngathi bethuke kakhulu na Kungani wathi ngokuqinisekile akekho ofuna ukucabanga ngokuphela kwezwe ngathi lokho kuyinto enkulu kunazo zonke engingayicabanga khona ke abalungele wathi lokho bonke abathanda ukubonakala kwakhe uyobonakala ngokwesibili labo abathanda ukubonakala kwakhe kodwa uma uboshelwe kakhulu emhlabeni futhi usahlala phansi lapha ukuthi lokho akukubambi izikhathi eziyisigidi ngaphezu kwalokhu kwenza kuwena khona ke usesezansi lapha futhi uma uphezulu lapha udlule kulokho waya phezulu lapha amen Dedelani nje ngcindezi bangane kulungile oh yebo kunjalo vele udedele ngcindezi uma nje uza kuKristu leli twala elikhulu shaya konke ukungakholwa futhi kuzo uqala ukujabula ke ngoba ngcindezi izophela maduze nje kunjalo Njenge sicela izindala emuva ngenkathi simemezelo sokukhululwa ngenkathi sisayinwa ngalokhu kuza ngangifunda lapha eminyakeni ethile edlule mayelana nalapho ngenkathi besayina isimemezelo lezo zigqila zajabule kakhulu ngosuku oluthile babezokhululeka futhi isikhathi ababezokhululeka ngaso kwakuyilapho ilanga liphuma futhi niyazi ukuthi benzani na abesifazane nabantwana nabancinyane nabakhubazekile bonke babephansi ngalendlela babe uhide bonke behla benyuka mangweni ngoba kwathi nje ilanga liqala kuphuma babekhululekile ngalokho kuse kuphakameni kwelanga ngiyalukhohla nje usuku lwakho manje ngifisa sengathi ngingalukhumbula kodwa angilukhumbuli nje ngalesi sikhathi ngicabanga ukuthi ngangikhumbula kodwa angizange ngikubhale phansi ngakho angilukhumbula usuku kodwa noma kunjalo ngalokho kuse ngokushesha nje lapho babekwazi babezokhululeka ngokushesha lapho ilanga liphuma awu oqine kunabo bonke njengamaKristiyani amandla kuna wonke namuhla bakhuphuka baze bathi ngu esiqongweni siquma futhi babuka njengoba ubusa kuqala kuntwele ezantsi wathi lapho into yokuqala niyazi ukulunguza kwelanga kokuqala lowo phezu kwequma wamemeza kakhulu ilanga liphumile sikhululekile futhi wampongoloza ezantsi kwelandelayo olandelayo wampongoloza kwelandelayo olandelayo kwelandelayo kwaze kwafika le phansi bangadedele ingcindezi sikhululekile ngani na ilanga liseliphumile amen lokho kwakuyilanga ilanga SUN kodwa namuhla ake ngimemeze kakhulu indodana ivukile indodana iSUN ukukhanyaka kusinta kuyakhanya umoya ongcwele lapha indodana kaNkulunkulu ibusa ezinhliziyweni zabantu ngedela ingcindezi ilapha indodana ivukile manje ngijabule kakhulu ngalokho ngibona izinto ezifanayo zenzeka ezenzeka ngenkathi elapha nakho kusebenza futhi kubantu bakhe ngalolu suku lokugcina ukuze nje sidedele ingcindezi Uvukile uvukile thineni uvukile kwabafileyo uvusiwe iminyaka izinkulungwane ezimbili futhi siphila naye sivukile kuye sihleza ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu amen sasivele sivusiwe kwabafileyo kusiza ngani ukuba nengcindezi kuwe na uphile na ngani kufanele uphile awukwazi kufa ozwa amazwi am akholo ngongithumileyo unokuphila kuphakade kunjalo ngingukuvukana kuphila kwasho uJesu ukholo yimi noma efile ophila ophila akholo yimi kasoze afa bagade niyabose sivele sivusiwe kanye naye silesibambiso sakho umoya ongcwele uyasimemezela kanjalo sedlulile kufeni sangena kuphileni wazi kanjani na umhlaba wonke uphelile ukhoze ludala lungavele luqabalaze njengoba lungathanda ngoba wonke amakethe angaphumile kulo lonke uqweqwe lokudala alusekho futhi lapho uqweqwe lwezwe ibikhuba yezwe konke ukuxabana ukucasuka ukuthi kuthela konke kuqhubeka ukuthi mawusuka ehlelweni uye ehlelweni konke kuxazululiwe futhi ukuKristu Jesu niyazi ukuthi ukuphila kuphakade kuyahlala lapho ubheke emuva futhi ubone lapho uvela khona emuva ezantsi lapho kulo lolo daga nokuqophisana izantsi lapho manje ngiphezulu lapha ngiphephile ukuze kube phakade kuKristu Jesu isidalo esisha eminyakeni embalwa edlule ngangiphezulu le ezintabeni ngishumayela futhi ngangishumayela ngobunye ubusuku ngamandla nje engangingakwenza ngokuthi ubungcwele enkosini nokuthi kuyakuba kanjani phezu kwazo zonke izinhliziyo naphezu kwamahashi naleso sithunze sikhulu siyoba ngesikhathi sasemini sensika yomlilo ebusuku ilenga phezu kwentaba isiyoni kanjalo njalo futhi lapho sengiqedile kushumayela ngenza ukubizela ialtare kwakukhona umgawuli wemithi omdala emuva lapho futhi uNkulunkulu wathi nje ukuthi bamba isikhashana kade nje futhi ngathi noma ngubani ofuna ukuza futhi amukele inkosi waza manje futhi akavumanga ukuza ngababuza ngaphinde ngadlala ihubo badlala ihubo ngo nangu eze gijima kanjalo waye wehlela lapho ukuzongiphonsela ngaphandle emhlanganweni ama-overloli akhe ayedabuke onke kanjalo futhi wayene isipikile sikhulu sidala esinamathelo ohlangothini lwawo wayekade esika ifolishi futhi wanyukela lapho akakwazanga neze ukufika e-altare wawa wagaqa isandla siphezu kwekhanda impongoloze kunkulu ngihawukele kanjalo wanyukela e-altare futhi wasindiswa ngosuku olulandelayo ngobusuku obulandelayo wenyukela lapho ehlezi phakathi lapho nabantwana bakhe abancane umfana wakhe omncane uyenyuka umfo omncanyana cishe iminyaka emihlanu kudala wathi mfoti Branham wathi sinobaba yomuhle manje wathi njalo busuku uyangena adakwe futhi asibhaxabule nakho konke kodwa wathi namuhla ebusuku sonke sacela isibusiso setafuleni wedlulile kufeni wangena kuphileni ngaphambi nje kokuba ngilungiselele kushumayela wathi futhi Branham ungiphe umzuzwana nje ngikwazi ukusho okuthile na washo ngathi yebo mnumzane inyukela lapha mfowethu wenyukela lapho wathi ngingake ngafa kodwa manje sengiyaphila wathi konke kushintshile kimi wathi ngibe nephupho izelo busuku mfowethu Branham ngathi kwakuyini na ungathanda ukusitshela na wathi yazi mfowethu Branham ngiphuphe ngingunogwaja futhi wathi izinjazo kuzingela zase zangixhumela phezulu futhi wathi ngangigijima kodwa lezo zinja zokuzingela ezinemilenze emide zaziza emva kwami ngo sezizongibamba nje wathi zazikewula futhi wathi zasendela kakhulu kimi ngaze ngawuza umoya wazo ezithendeni zami futhi wathi njalo ngangizizwa nje zingiluma njalo lapho zigxuma futhi wathi ngabheka futhi kwakukhona idwala elikhulukazi futhi kwakukhona umfanto kulelo dwala futhi ngangazi ukuthi uma ngingake ngingene kulowo mfanto omncane womkhulu ngokwanele ukuba ngingene kuwo lezo zinto ezizingelayo zazingekwazi ukungena lapho ngiyazi zazingekwazi ukukwepha zidlule edwaleni ngiyazi ukuthi ngangiphephile uma ngingake ngingene kulelo dwala futhi wathi ngafika nje ngesikhathi wathi ngekathi ngingena ngaphakathi wathi ngavele ngahlala phansi futhi ngaqala ukukhululeka ilokho ke tetele sitimu ilokho ke woza nje edwaleni izinja zokuzingela zasethogweni ziyagamavula ngoweva kwakho isono siphawula izimpilo zenu njengoba nihamba nizisho futhi uma uzisho ukuthi ngumKristu futhi usathanda izwe uma uzisho ukuthi ngumKristu ungalikholwa izwe lezo yizinja ezizingelayo zasithukweni ziklawule emva kwakho ngo ukufihlile ngaphansi kwesivumo kholo sithize noma ukuthile okunye endleleni nameva angakubamba lapho yinye kuphela indawo ephephile leyo yidwala mfowethu kukhona umfanti kulelo dwala kulobu busuku livulekele izoni livulekele ukungakholwa gijimela kulo bese udedele ngcindezi uhlale phansi lapho ulondekile kuze kube phakade vele udedele ngcindezi futhi uzoba kahle balekela kuKristu ngoba uyisikhoselo sethu namandla ethu usizo lukhona esikhathini sokuhlupheka asikhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje nginezinto ocishe ezingamashumi amathathu lapha ebengifuna ukukhuluma ngazo kwamanje kodwa ngifuna ukunikhandla sekuba leyithi ngizonibuza ukuthile nokho abaningi benu ngokuphathekayo wonke umuntu phakathi lapha uye wayithamele imihlangano yami ngaphambilini futhi uyazi ukuthi awukwazi ukubeka isandla sakho entweni eyodwa lokho umoya ongcwele ongakushongo kodwa ukokulungile futhi uyakwazi lokho kepha ake ngikutshele mngane ungakhoseli enhlanganweni yakho ungakhoseli esehlakalweni esithile esincane izwe ligcwele nje kulobu busuku ngomuntu ohamba-hambayo nemizwa umlilo intuthu igazi izinsika nakho konke kunye ungakukholwa lokho munye kuphela umuzwa lowo nguKristu
Brother, sister, your life.
Ngikathi uphakathi lapho mfowethu dadewethu impilo yakho iyaguqulwa uba isidalwa sisha wedlulile kufeni wangena kuphileni. Angeke nginahlulele, angikaze angizange ngithunywe ukuba ngahlulele, ngathunyelwa lelizwi kuphela. Futhi nje thathani uhlu lokuqukethwe futhi nizibheke kulobu busuku ngamunye lapha, angikwazi ukuthi ungubani, kodwa vele uzicabange wena, zibuke nje, cabanga indlela owenza ngayo, okwenzayo, nina besifazane, zibhekeni nina, nina madoda, zibhekeni nina. Shumayeli, zibheke wena, kuthiwani ngenhlangano yakho na ngabe kusho kukhulu kakhulu kini kulobu busuku uma iqiniso likaNkulunkulu livela, beningeke nilithathe na, beniyohlala nenhlangano yenu na, khona-ke useyisoni ungongakholwayo uma ufaka noma yini phakathi kwakho nezwi likaNkulunkulu. Manje khumbulani lowo nguJesu uyizwi. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu. Uyizwi, ngabe kukhona yini okuphakathi kwakho noNkulunkulu na? Manje namakhanda enu ekhotheme, ngizonibuza nginibambe isikhathi eside, kodwa ngazi kanjani ukuthi ukuqhuma okulandelayo ngeke kungithole na? Ndawana thize phansi komugqa kufanele ngihambe. Uma uNkulunkulu engalisekelanga lonke izwi engilishilo, hhayi ngoba kuyimi, yingoba kuyizwi lakhe, kwadingeka ngigwedle izinhlangano zenu ezindaweni ngezindawo, hhayi ngokumelene nani, ngokumelene naleyo nqubo ekwehlukanisayo kwabanye, leyo nqubo ekuvumela ukuba uhlale lapho futhi uphile njengezwe, futhi usazisho ukuthi ungumKristu, kuyilapho wazi ukuthi awusiye. Uma ungenakuqhathanisa nezwi, khona-ke kukhona kungalungile. Lokho umfundisi nabo bonke uyazi ukuthi lokho kulungile. Manje cabanga ngakho okunye ukuquma into ethile kwenye indawo izokuthola ngolunyelo lwezi zinsuku. Ufanele uhambe futhi ufanele ubhekane noNkulunkulu wena, futhi ngenkathi lisekhona ithuba lokushiya ngejubane ezinja ezizingelayo, asiyedwaleni kulobu busuku. Uzohamba nami na, ngizohola indlela ngenkathi nisakhothamisa amakhanda enu wonke amehlo evaliwe. Ubani ongathanda ukukhunjula emkhulekweni na? Phakamisa isandla sakho uthi mfowethu Branham, ngikhulekele. Unkulunkulu akubusise wena, wena yebo, bheka nje phezu kwalesi sakhiwo. Oh, ngiholele edwaleni Nkosi, ngiholele kulelo dwale liphakeme kunami, lingumpheme ngesikhathi sesiphepho. Ngihole, oh Nkosi, ngihole, angifuni ukuhlala kulelizwe, angifuni ukushiywa lapha ukuze ngishiswe nalo. Abaphila ngenkemba bayokubhubha ngenkemba. Abahlala ezweni bayakufa kanye nezwe. Labo abaphilela lelizwe nalelizwe liyobhubha ekuqhumeni kwe-athomu, yifolishi le-athomu nje. Buka laba bantu namuhla emgoqweni, babheke egcekeni, bheka nomaphi lapho beya khona. Uyazibuza ukuthi yini indaba, bafuna injabulo, ukubhema ogwayi, ukuphuza, ukutshuza. Abesifazane abagqoke ngokungafanele, bazi ukuthi bayaphinga. Wena uthi ngihlanzeke njengawo wonke umuntu, kodwa nenikazi indlela okugqoka ngayo, futhi uphume lapha emgoqweni amadoda akubuke. UJesu wathi yilowo nalowo ubuke owesifazane ukuba mkhanuke usephingile naye. Lapho leso soni siphendula ngokuphinga, uzoba yilowo oziveze wena. Cabanga ngakho manje, nina madoda eningaxegisa izwi likaNkulunkulu ophilayo ngenxa yocezu lwehlelo, ngiyanidabukela. Asiphenduke, asicele intethelelo kuNkulunkulu, masingakuvumeli lokho. Inqongothela phezulu lapha kuleli chibi kube yiphutha. Asithathe uNkulunkulu abe nathi, asisuke lapha sigcwaliswe ngomoya, umlilo ovuthayo ezinhlizweni zethu. Asigijimele kulelo dwala okuwukuphela kwento engasisiza. Ngelinye ilanga inhlangano yakho, abangani bakho bakho abakuncenga ngendlela engafanele, ngisho nakumelusi wakho uyobhubha kanye nezwe uma ekuyeka uphile kanjalo, futhi angakutsheli lutho ngakho. Bukani labo baphristi babezisho ukuthi bangcwele futhi bavunyelwe. UJesu wathi nina ningabakayihlo develi, nenze imisebenzi yakhe. Futhi nokho babehlanzekile amadoda aqotho abonakale njalo, kodwa aliphika izwi eliphilayo, ayenesimo sokumesaba uNkulunkulu. Umprofethi wabatshela wathi yena impela uNkulunkulu elimkhonzayo uzoniqeda, lowo impela wena, futhi wakwenza. futhi ake ngisho lokhu kulobu busuku yena impela uNkulunkulu iMelika izisho ukuthi ikholelwa kuye kuyoba nguye impela uNkulunkulu oyoyicwilisa ngaphansi kolwandle iyovutha njengomlilo waphakade umhlaba wonke izwe lobuKristu elibizwa kanjalo liphila ngendlela abaphila ngayo bekona izivumukholo nezinto ezinjalo futhi bephika uNkulunkulu akumangalisi okwabo i-or akumangalisi ukuthi imvuselelo yalotha bafika endawaneni ethize base-ke behamba bengenisa lokhu futhi bengenisa lokho nokubeka izigidi zamadola ezakhiweni ezintsha zemfundo nezinto ezinjalo lapho kwakungakaze kumiswe nguNkulunkulu ukwenza njalo nokho shumayela ivangeli Abanga ngakho kuthiwani uma ungafa namhlanje busuku na kuthiwani uma ubulawa endleleni ekhaya na ukuqhumukulandelayo kuyangithola ngifuna izwi lazi lokhu ngiyalikholwa izwi likaNkulunkulu lonke izwi lalo ngiyalimukela enhlizweni yami njengoKristu Jesu ngikholwa ukuthi umoya ukimi oshoyo ugcizelela lonke izwi ngoAmen ngiphile ukuze ngibone usuku lapho zonke izithembiso azenza ngizibonile zigcwaliseka ngiyazi ukuthi uyeza Ngiyazi uzela ibandla futhi impela liyoba idlanzana bayoba babili ensimini ngizothatha yedwa ngishiyo yedwa ababili empeteni ngizothatha yedwa ngishiyo yedwa uvuko lwasemhlabeni wonke uhlwitho asikulungiselele bangane leli yihora esikhathi esihle kangaka phandle lapha kuleli chibi elikhulu lapha esimi khona njengoba senza uJesu wenza eGalile ngomoya ongcwele khona lapha esakhiweni sethu kulobo busuku ehamba phezulu kwabantu ngenkathi kulesi sixoku esincane sabantu abayikhulu namashumi amahlanu noma amakhulu amabili cishe izingxenye ezimbili kwezintathu zabo zaphakamisa izandla zazo masiphenduke babo uJesuzulini siyabona Nkosi ukuthi ibandla lelahlekelwe uthando lwalo lokuqala siyabona ukuthi ibandla ngokugcwele esizweni sonke lehlile hayi isizwe kuphela kodwa umhlaba Siyaqonda ukuthi wakhuluma ngokunye ukusa futhi wathi isikhathi sokuhlwanyela sesiphelile lapha ukuthi indawo kuphela yokuhlwanyela izimbewu esemasimini yangaphandle lokhu kuwukukhothoza phezu kwezibi futhi oNkulunkulu ngempela lawo mazwi ayiqinisile futhi manje kulobo busuku ngenkathi sibona laba bayigugu asebeqalile ukubonakala ukuhle enyameni bezama ukuya phezulu bayabona ukuthi bona ukuthi izimbewu lo zabo azihambisani naleluzwi kukhona kungalungile indawo thize banengcindezi intukuthelo nokunganake futhi oNkulunkulu noma izinto ezimbi ezibenza baziphathe kabi futhi bangenzi njengomKristu bazitshela bengane lisekile bayazi lazula besuka kwenye inhlangano beya kwenye besuka kwenye indawo beya kwenye Noma bengase kuba bamemezile nakuba kungenzeka ukuthi basine isigamu sobusuku nakuba bengase kuba bakhuluma ngezilimi njengokuthela uphizi sikhumbelise inkomo esomile bebengahle benze zonke lezi zinto Nkosi futhi nakho oNkulunkulu Paul wathi noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi ngiba njengethusi elikhencezayo nensimbi encincithayo noma nginokholo lokususa izintaba noma ngipha abapofu impahla yami nazo zonke lezi zinto nokho agabi ilutho oNkulunkulu kwangathi abantu bangethembeli emizweni nokunye nokunye kwangathi bangeza kuKristu oyizwe bakhuphuke ngaphezu kwakho konke ukungakholwa futhi balandele umoya ongcwele bayezwini lesethembiso siphe khona Nkosi wawela eJordan lokufa uyabuya wafakazisa ukuthi kwakukhona izwe elihle laphaya lapho umuntu ehlala khona kuze kube phakade usinika izithelo zokuvuka usivumele sizwe izipho zasezulwini futhi kulothi iwe ngale kuBhayibheli isahluko sesithupha ngoba labo abake bakhanyiswa amaPentecostali futhi benziwa bahlanganyeli bakamoya ongcwele futhi banambitha izipho zasezulwini ukudla kwasezulwini kukaNkulunkulu futhi manje ngiyabona ukuthi bayawa wathi akusekho umnikelo wesono kodwa ukulindela okwesabekayo ukwahlulelwa intukuthelo evuthayo eyoqeda iphikankani oNkulunkulu kwangathi amakholwa athiyeka emngceleni angagijimela eKhanani kulobo busuku ngokusheshsha okukhulu siphe khona Nkosi kwangathi bonke balabona okwatsha abancane kulobo busuku Nkosi lokho kungukugcumela lokho okuphila abanakho kubo sengathi bangathola lelo dwala Nkosi oNkulunkulu kwangathi lengungutshela ingalokothi ime ize imihlangano yomkhuleko ibe phandle lapha ngaphandle bahlathini nakuye yonke enye indawo baze laba bantu bathole lelo dwala lapho abesifazane bengaba njengabangcwele bakaNkulunkulu, lapho abangagqoka khona njengabangcwele, futhi baziphathe njengabangcwele, futhi bakhulume njengabangcwele. Namadoda angangena emakupiti awo nana namadikoni ezikhundleni zawo, kanye nabaphatheli nezinto ezinobuqotho namandla okuvuka kukaKristu ukukhulekela imvuselelo ukuba ezansi phezu kwabantu. Siphe khona Nkosi, kwangathi ibandla lingasindiswa Nkulunkulu. Wena wathi bonke ubaba anginike bona bayokuza, ngakho ngeza uma ubaba wami embizile, futhi konke ubaba anginike khona kuzoza. Oh Nkulunkulu, ingabe sekwephuze kakhulu na? Ingabe izinja zokuzingela zizosibamba ngaphambi kokuba sifike edwaleni na? Oh Nkulunkulu, ungaphi sengathi wonke wesilisa nowesifazane bangazincinza bavuke eqinisweni lokuthi sisesikhathini sokuphela, ngeke kusabakade kuze kube sekufikeni kwenkosi yethu. Sikhuluma ngenkunkuthela ngonyaka ozayo, sazi kanjani ukuthi kusazoba nalobu busuku noma ekuseni uzofika na? Sazi kanjani ukuthi omunye wethu noma abaningi bethu phakathi lapha bangabizwa ngaphambi kokusa na? Khona-ke kuyodingeka sime ekwahlulelweni, zonke lezi zinto zezwe zisisiza ngani na? Sizophupha kanye nazo Nkulunkulu, asisoze savuka ovukweni kuphela ukuba silahlwe. Nkulunkulu asiphe ukuthi sikhululeke kuwo wonke amaketango kulobu busuku, ukuthi sizoza edwaleni, futhi lapho siphile kuKristu Jesu kuze kube phakade. Siphe khona Nkosi, ngena edwaleni futhi udedele ngcindi. Siphe khona baba, ngibanikela kuwe manje egameni likaJesu Kristu. Sengathi bonke bangafinyelela edwaleni ngokuphepha, lapho isiqiniseko sabo silapho, futhi bangabona izimpilo zabo lapho uqweqwe lonke selushaywe lwasuswa. Abaningi Nkosi, abaningi Nkosi badukisiwe lapho bacabanga ukuthi basedwaleni, futhi babheke phansi ngqo ezimpilweni zabo, futhi babone ukuthi abanjalo, babone amaketango ezwe isifiso, izinto zezwe zisalenga kubo. Bayazi ukuthi abakaze bashaye bakhiphe uqweqo emkhulekweni nokho. Nkulunkulu makaphe ukuthi lawa magumbi asehotela kulobu busuku azoba umhlangano womkhuleko wodwa ophilayo ubusuku bonke wokushaywa nokukhuleka. Oh Nkulunkulu, amaKristu aze azalwe futhi agcwaliswe ngomoya ongcwele, izimpilo ezintsha ziqaliwe. Egameni likaJesu siyakucela ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu. Amen. Niyamthanda na?
Now worship him in the spirit.
Manje mkhonzeni ngomoya, inhliziyo eqinile.
And purchase my salvation on Calvary.
Niyakuthola engikuqondile na, ukuthi sifile, ukuthi senivele nivusiwe kanye naye. Leso yisibambiso sensindiso yethu, sihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini. Bheka emuva ezindaweni lapho uza, bheka ukuthi kwenzekani, zihlole, thatha uhlu lokuqukethwe, bona ngabe ngileqile izwi lakhe na. Angizange ngiyazi ukuthi iBhayibheli lisho lokho, kodwa angikukholwa ngaleyo ndlela. Qaphela, awukakafi ukube umoya ongcwele ubuphakathi lapho ubeyothi amen, lelo yizwi lami, niyabo. Awu, ngikholwa ukuthi izinsuku zezimangaliso selwedlule. Uyakholwa futhi iBhayibheli lathi unguye izolo namuhla naphakade. Ngikholwa ukuthi izibonakaliso zikaMakweshumi nesithupha zazingeze esinye isizukulwane. Uyakholwa ngenkathi ethi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo kude kangakanani na, kuze kube sekupheleni kwezwe? Bhekani, nginani njalo, nemisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza, kuze kube nini na, kuze kube sekupheleni kwezwe? Zonke izithembiso zomprofethi ukuthi kulesi sikhathi sokuhlwa, umprofethi wathi kuyoba khona usuku olungayi kubizwa ngokuthi yimini, noma ubusuku luyoba olukhwantabela. lisele liphuma bilanga na impumalanga lishona kuphi na entshonalanga ihamba kanjani impucuko na kusukela impumalanga kuye entshonalanga manje kube nosuku kusukela indodana indodana iSON yavuka ngokuphulukisa emaphikweni ayo empumalanga phezu kwabantu basempumalanga futhi manje kube nosuku lwentangano ihlelo ukukhanya okwenele nje ukubona ukuze uhamba hambe bale gama lakhe encwadini futhi wemukele uChrist njengomsindisi kodwa wathembisa ngesikhathi sokuhlwa kuya kuba ngokukhanya manje izinkanyiso zakusihlwa isiphumile kukhombisa ilanga elifanayo ilanga iSUN eliphuma empumalanga ilanga iSUN elifanayo elishona entshonalanga inkolo impucuko insindiso iye yahamba isuka empumalanga yaya entshonalanga njengelanga futhi manje indodana iSON umoya ongcwele ofanayo owehla ngosuku lwePentecost uyehla entshonalanga asikwazi ukuqhubekela phambili sisogwini losentshonalanga uma siqhubekela phambili siseshayina sibuyela empumalanga futhi lapho kwaqala khona niyabo kodwa kuya kuba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa yihora bangane yihora ngicelani kwamukele futhi lalelani ake nginininike kulungile umsuzwane nje kade na lalelani niyabe saba ukukhomanisi na nibe sabani ukukhomanisi na nina abantu vukani ubukhomanisi busesandleni sikaNkulunkulu ngani yithuluzi alisebenzisayo ningalokothi awukho nowodwa umbhalo ebhayibhelini wathi ubukhomanisi buyobusa umhlaba kodwa ibhayibheli lathi ubuRoma buyobusa umhlaba okwakuyinsimbi nobumba phansi ezinyaweni na ngabe kwakuwubukhomanisi manisi na qabo mnumzane kwakungubu Roma nobuprotestane kunjalo impela leyo nsimbi insimbi Roma yehla ize iyofika ekugcineni ubu Roma futhi ibheka lapho ihlezi khona namuhla kusukela umongameli wethu umnumzane Kennedy akhethwa ezinyangeni ezisithupha ezidlule selokhu akhethwa esifundazweni saseKentucky cishe abantu abayizinkulungwane ezingamakhulu amathathu neshumi sebephenduke amaprotestane baya kumakatolika esifundeni saseKentucky kuphela kwakusephepheni kolunye usuku niyabo bukani ukuthi kwenzekeni manje kuyini na umkhandlo wamabandla omhlaba bakhuluma ngalokho futhi bakusho konke lokhu njengomfo wethu iPresbyterian kanjalo njalo ingena kuyamangaza lokho ngiyakukholwa lokho futhi kodwa wake wavuka wacabanga ukuthi uJesu ukuthi leyo ntombi isiwula ngenkathi iqala ukubiza amafutha kwabakhona lapho umyeni efika na ngenkathi zivuka futhi ziqala ukubona ukuthi zazingenawo amafutha zahamba zayothenga amafutha futhi kungalowo mzuzu ngenkathi zihambile ukuyothenga amafutha ukuthi umyeni uyafika nomlobukazi wangena anikuboni lokho na futhi sicabanga ngawo wonke ama-Episcopalians, ama-Presbyterians, namaluthela siyakuthakasela lokho siyababona bengena kodwa kuyizibonakaliso kithi lezi izikhathi lapho beza ukuzothenga lawo mafutha intombi elele kade ilele sonke lezi sikhathi inindaba ngalaba belusi namuhla na awulazi ihora ophila kulo na uJesu wathi ukuba beningazi mina beniyolwazi usuku lwami wathi ningahlukanisa ubuso besibhakabhaka kepha izibonakaliso zezikhathi anikwazi ukuzihlukanisa vukani bantu anazi yini ukuthi iBhayibheli lakusho lokho kuleli bandla lePentecostali ngendlela elihamba ngayo manje esikhathini ongasicabangi niyazi ukuthi ibandla lePentecostali ngunyaka webandla laseLaodikeya owokugcina wayo na liyoba sivivi uNkulunkulu ubeyolikhafula emlekini wakhe na wonke unyaka webandla nayo yonke inkanyezi wonke umfundiso onyakeni webandla yonke ingelo sebandleni isikwenzile ukubonakaliswa kwayo na Benazi yini ukuthi lo nyaka webandla kwakukuphela konyaka webandla uJesu akhisha ngawo ebandleni lakhe futhi wafunyane engongqoza eminyango ezama ukubuyela phakathi unyaka webandla laseLaodikeya na awuliboni ihora esiphila kulo na ngifisa sengathi bengingeza lapha cishe amaviki amabili noma amathathu wonke ngokufundisa iBhayibheli nje kwesiprofetho nezinto sibona lapho esiphila khona bangane yini indaba ngabantu na aniboni ukuthi sisesikhathini sokuphela na konke sekuphelile kulandelayo kuzoba ukushanela okuzobamba lelo qembe lincane ndawonye esikhathini esingangenyanga noma lizobe selingasekho lapho nje selibuthene ndawonye awu sisekupheleni awekho amathemba asele ndawo gijimelani kuKristu bantu ngezipho zakho ngondle abantwana bami ngobuhle bakho ngibe nenkonzo ngabantu amaPentecostali engashiya ibandla lamaBaptist ukuba ngize kuwo ubungane Lapho bengitshela ukuthi ngangingoshiseka ngokweqile yangekho into okuthiwa yisiprofetho kwakungekho into njengalezi izingelosi zibonakala nezinto ezinjalo ngiyanithanda ukuba nirekhode kulobu busuku sengake ngalitshela noma yini emashumini ezinkulungwane ngaphandle kwalokho okwenzekayo na niyakhumbula ngenkathi befika phambi kukasamueli futhi bathi sifuna usawule abe inkosi futhi uNkulunkulu watshela usamueli wathi abakulahlanga wena njengomprofethi balahle mina wathi yehla ume phambi Wathi sengake nganitshela noma yini egameni lenkosi ngaphandle kwalokho okwenzekayo na ngake nganinxiba okokuziphilisa na bathi cha lezi zinto zilungile kodwa sisafuna inkosi Lakho-ke kuyindawo efanayo ibuya futhi ibandla akuzona isizwe ngabantu ukube bebezokwenza buka ithelevishini yethu buka amaphephandaba ethu buka amabhodi ethu ezimpawu buka abesifazane bakithi buka abesilisa bakithi buka amabandla akithi ngani kubole kwaze kwayofika emnyombweni kunjalo impela bese-ke sibiza lokho ngokristu ningathembeli kulezo zinto bantu ngiyanithanda angizami ukuzama ukuzikhukhumeza noma ukusho into ethile engalungile nginitshele egameni lenkosi uma ukholwa lezi ezinye izinto futhi wazibona zifezeka kholwa yilokhu sekuleyithi kunalokhu ucabanga unkulunkulu anibusise kugcono ngiyibuyisele kowenu kusihlalo lapha umfowethu Sanmore noma abanye babo lapha ngiyamthanda na asilicule lelo kanye futhi ngifuna nonke nina ama-methodist nixhawulane nama-baptist nani ma-pentecostal ngendlela efanayo bese uthi nje ngiyamthanda futhi umfowethu futhi ngosizo lukankulunkulu ngizomkhonza ngayo yonke inhliziyo
Do you believe that? Will you do it? Say amen. Amen.
Uyakholwa na, uzokwenza na, ithi amen.
I love him because, that's right. Love me.
Banga kabafuna ukwenza lolo shwitho na phakamisa isandla sakho kulungile niyabo usasebenzana nawe niyabo kukhona isikhoselo sakho uma esasebenzana asicindezele siqhubekele phambili nginazo zombili zami ziphakeme ngifuna ukukwenza nami ngisondeze eduze eduze nkosi ebusisiwe ngisondele ohlangothini lwakho lophayo lapho ngifuna ukuhlala khona awufuni wena na manje sisacula leli ngiyamthanda asiphakamisele izandla zethu kuye futhi sicule ngenhliziyo
I love you.
Manje njengoba ukhothemisa ikhanda lakho vala amehlo akho cabanga ngobuqotho ngempela manje bonke abangenawo umbhaphathizo kamoya ongcwele ngezibonakaliso zothando injabulo ukuthula ukubekezela ubumnene ukukhuthazela ubumnene ukukholwa zonke lezi zibonakaliso zikulandela kunendaba ukuthi noma yini enye eyenzekile leso yisithelo sikamoya futhi uma lokho kungekho empilweni yakho ukuba nesineke ubumnene ukukhuthazela uthando uthethelela wonke umuntu uma lezo zibonakaliso zingekho empilweni yakho manje makungabheki muntu gcina lamakhanda enu ekhotheme phakamisa isandla sakho uthi ngikhulekele mfowethu Branham unkulunkulu akubusise ngingathi cishe amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye ebandla Oh Jesu ngiyacela Nkulunkulu ngiyakuzonda nje ukusika labo bantu kanjalo kodwa oh ngizokwenza njani ngimi lapho ngosuku lokahlulelana bese ke ngibona lezo zandla zikhala kakhulu nalabo besifazane abanalobo buso obukhazimulayo amehlo abo ephume phandle futhi ethi kungani ungangitshelanga na lapho lawo madoda ethi oh ukuba ubungitshele lokho uNkulunkulu ngisize ngiyacela ngigcine Nkosi mangibe leqiniso mangibe qotho mangilunge Nkosi ngisize ukwazi izwi lakho ukuze ngilisho futhi isiza laba bantu lapha baba cabanga nje enkomfeni yePentecostal lapha namapercent angamashumi esishiyagalolunye bephakamise izandla zabo emva komlayezo oshisayo onzima ophuma ngqo ezwini umoya ongcwele ushanela unqamule kodwa uNkulunkulu ngijabule kakhulu ukuthi basangakwazi ukukubona nowesilisa noma owesifazane okuqondayo futhi okwaziyo uNkulunkulu kuzofanele kube ngumoya wakho ukhuluma nabo ngiyakhuleka futhi ngibiza umphefumulo wabo bonke njengenceku yakho Nkosi mina njengoMose ngimaphakathi kwabo Nkosi nokwahlulela kuzayo ngiyancusa Nkosi baphakamise izandla zabo uma ngikuthokozisile baba ngiyazi ukuthi angikuthokozisanga kodwa uma ngenze noma yini ebe yinoma iyiphi inzuzo kuwe ngizwe manje kulobo busuku Nkosi laba ngabantu onikele benze konke bayangithanda Nkosi futhi bayalithanda izwi bayathanda futhi bafuna ukulunga Nkosi vula leso sikhoselo kulobo busuku uNkulunkulu sengathi bangagijimela kuso uma kukhona manje kulobo busuku ekamelweni lomkhuleko ekamelweni labo lokulala bavuse ngamaphupho nezinto Nkosi thululela umoya wakho phezu kwabo kwangathi bangathola lelo dwala Nkosi o uNkulunkulu kwangathi imiphefumulo yabo ingaba ngumlilo ovuthayo siphe khona Nkosi siyakuthanda futhi siyakukholwa futhi wakusho lokhu ezwini lakho celeni ukuthandayo niyakwenzelwa khona uma nihlala kimi nezwi lami likini celani ukuthandayo uNkulunkulu ngizamile ukugcina yonke imiyalo yezwi nakuba abantu bengixoshile ezinhlanganweni nakho konke okunye kodwa ngisalikholwa ngilimele Nkosi manje yizwa umkhuleko wami ngikhulekela ngamunye wabo ngicela ngamunye wabo uNkulunkulu kwangathi bonke bangaba sohlithweni sengathi bangagcwaliswa ngomoya nazo zonke izibonakaliso zikaNkulunkulu ophilayo ophila phakathi kwabo Nkosi
in Jesus name I ask for them amen
Sibe khona egameni lika Jesu ngiyabacelela amen umfowethu Carlson wathi mhlawumbe bengifanele ngicele uma kukhona abantu abagulayo abafuna ukukhulekelwa ngabe bakhona lapha kulobu busuku abagulayo futhi bafuna ukukhulekelwa na bakamisana izandla zenu uma ekhona ohe isibalo nje sabo ngabe bukhona obunye busuku umhlangano na ngabe sizoba nobunye busuku na hayi idini qhabo lokho bekuyo Awu ngiyanitshela beka izandla zakho phezu komunye nomunye ngenkathi nisemkhulekweni umkhuleko wokukholwa uya kumsindisa kulayo uNkulunkulu uya kubavusa Bukani lapha ngifuna nibuke ngibambe iBhayibheli lami kungangisiza ngani ukuma lapha njengomkhohlisi na nginonkosikazi nabantwana abathathu ekhaya nginabantwana okhalayo lapho ngihamba Nginebandla ekhaya lingincenga ukuthi ngihlale ungahambi elithanda ukwakha amathabenakele noma yini enye kodwa abaningi bami abakwazanga ukuza lapho ngifanele ngiye kubo niyabo kungasiza ngani ukuma lapha futhi nginitshele ukuthile obekungalungile na Ngineminyaka engamashumi amahlanu nantathu budala ngibe umfundisi iminyaka engamashumi amathathu nambili angikaze nakanye ngikhulekele lutho ngobuqotho kodwa lokho anginika khona noma wangibonisa ukuthi kungani ngingakwazanga kunginika khona kunjalo impela bengihlala ngikuthola uma ngikucela futhi ubeyongikhombisa lokho ngiyajabula ngokuthi akanginikanga khona ngikusho lokho njengomfowenu ozodingeka ahlangane nawe ngosuku lokwahlulela ngawo kanye yezo engiyushumayelile kulobu busuku ngobuqotho nibeka izandla zenu phezu komunye nomunye futhi nikhulekelane futhi ongangabazi nakancane kodwa akholwa ukuthi lokho okucelile uzokwamukela futhi uNkulunkulu uzokunika khona angikhathali ukuthi ugula kangakanani noma yini engalungile ngawe uNkulunkulu uzokupha khona uyakukholwa lokho na bekani izandla zenu komunye nomunye ngizone caphunela izwi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo baya kusinda ubani nani nina makholwa ungazi khulekeli wena manje khulekela lowo obeke izandla zakho kuye ngoba baya kukhulekela Baba wethu wasezulwini ngiyazi izwi seliphumile niyitholile indawo yalo futhi manje ngibatshele ukuthi kunendawo yokuphepha futhi kule ndawo yokuphepha kunamandla okuphulukisa futhi inkosi babeka izandla zabo phezu komunye nomunye bangamakholwa futhi siyakukholwa manje usathane ubophe abanye balaba bantu ngokugula bayakhulekelana bebeke izandla omunye komunye Satane, usulwa yimpi ngizamile ukuma ngokwethembeka ezwini likaNkulunkulu futhi wathi uma nihlala kimi namazwi ami ekini celani likuthandayo futhi kuyokwenziwa ngakho-ke sathane ngize egameni likajesu kristu phezu kwesisekelo segazi lakhe elichithekileyo ukuvuka kwakhe nokubonakala kwakhe lapha kulobu busuku emandleni okuphila kuphakade kulule laba bantu egameni likajesu kristu ngiyakwenqaba ukuba ube usababamba phuma kubo sathane ukuze bahambe futhi bakhululeke egameni likajesu kristu umkhuleko wokukholwa uya kumsindisa kulayo unkulunkulu uyakubavusa ingabe ningabantwana baka-abrahama na ingabe kufanele ube ngumntwana ka-abrahama na u-abrahama kungakhathaleki ukuthi kwathatha isikhathi eside kangakanani akazange ngabaze ngesithembiso sikankulunkulu ngokungakholwa kodwa waqina edumisa unkulunkulu kungakhathaleki ukuthi develi ukutshela kangakanani qhaqhaqha wena yithi yebo 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 uyalikhole izwi likankulunkulu kulobu busuku futhi unkulunkulu uzolifeza yonke into oyicelile uza kuyemukela uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho manje ngizokubuza phezu kwesisekelo segazi elichithekileyo phezu kwesisekelo sokwazi ukuthi ungumkristu futhi isithembiso siyiqiniso uma ujesu ethembisa ukuphila emva kokufa waya phambili ekufeni futhi wabuya nokuphila ukukufakazisa futhi aninika ukuphila kukamoya kini nobukhwela bakhe lapha manje kungehluleka kanjani na akukwazi kwehluleka amazulu nomhlaba kuyodlula kodwa izwi lami yalisoze ladlula uma sizisho ukuthi siyinzalo ka-abrahama inzalo yobukhosi inzalo ka-abrahama yobukhosi futhi siyalingabaza izwi lakhe bese-ke kuba yinzalo ka-abrahama na u-abrahama indoda eneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu kudala nomkakhe enamashumi ayisithupha nanhlanu futhi babengazali ey'nyumba unkulunkulu wabatshela ukuthi bayoba nengane balinde iminyaka engamashumi amabili nanhlanu waze owesifazane waba neminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye futhi yena owesilisa wayenekhulu futhi wayesadumisa unkulunkulu ukuthi wayezoba nengane asikwazi ukukholwa kodwa imizuzu embalwa na ngikholwa ukuthi nonke niphulukisiwe ingabe nikholwa ukufanayo na phakamisa isandla sakho uthi ngiyakwemukela phezu kwesisekelo segazi elichithekileyo unkulunkulu akubusise khona-ke niphulukisiwe egameni likajesu kristu amen kulungile mfowethu Clayton